Ndalumba mukwesu, ujendi notu yehwe, hatu paire.
Almighty God, author of life and giver of all good spiritual gifts.
Leza singuzi yonse, kukamuni wabumi, asikupa zionse zipego, zibotu ziyakumuwe. Tulirumbi denchoveni rino. Ujendi egi, jaruswana no, jebega, zibotu logo. Mugusi wago, zibamba yandisi yipati, mamaomi esu, mwami. Jendi, chovitagalubi, yagutawe magani igai, ikalafu, kotwele degukara. Ero togomba leza kuti abusiku obu, wakujala. Tulimu kubona alukwaro, abuswa wakujala. Upoge, Jesu, wagaima agati yabu, agongorora, ikutina, ulimuntu umwi, ufidenyota, abore kulindime. Ero ndagomba, tata wakujuru kuti, eji, diololola, imisunumasiu, tegwa inga, kwa mwa ichwi, ya mwami uesu, gari tuite, ikutuitila, mkuswangana kwa mwe, kwenda, iwa monsi maningi. Tuli wakuti tuangwagare ikwi iyawe mkuchurwa wazina matizyo ezi. Galiganana ikuti mbuzwa kwa mamani alimujindi jirafafi. Gopazi ongezi ezi. Zotu waromba tata muzinarea Jesu Kristo. Wole muibwawe. Amen. Amkare. Ndienda kuyungizia jeji kuti ikuswangana gonsi kwega sola ikuba ago mubumi wangu nichuma kuti imwigi jindi jabulemu maningi jabumi wangu gonsi mumiswangano tawema gani ejo chejisi ndagabona malere mapati gajitwa mwini igale mumiswangano ya kuponya pere eji jira indirira uli jejo. Jari jimwe ya zindi zipati ziandisi ya bumi wangu kuba oguno eri mugubona jigombewa jinini kajibweza tabulange obu wande ikutalibio obu pere mugati kubweza ibulange wande ilo lino narikubuzia pere walikulega pati utendila ikusiga zondibweza wakati wakari inkamu imbi ya kapizi kwa yalo la indira kumwanda. Mwige ino, yabantu bagabizi kwa musinari mwami, wesu, Jesu Kristo. Agobo, tulirumbide. Eroleza amulongezi. Erolino kutinato jisi imbungano ya mmonzi. Tua kutamba, oguno, gubora, uzova aluswana, andiswe. Vyeyevu yoguti imbungano, ilichugite. Tatuli igabungwe. Harimu indilangira agushama iguti, taigabi igabungwe. Nuswana nobyo, okubahalumi abanagasi, abasankwa, abasimbi, obaswangana utafure iliareza, aruswana no, igwechwi, alimi tujisi izi ntuzionzi, zigo hienye. Ino alimi tujisima emberi mwotulogo, muntu wini waleza, kabela, ngiru mbidega pati, kulijejo, utina, mula yeya, ijirengano, mwaga wainda, jagati, jidio, jaga yoborwa, mubusena. Ero mbombo wanchoveni. Yaturi, tulijisibu sena lino, mugu bwene, wa makirasi agwi ya msondo, amisela yonse, alimi tulirumbi lega pati, ujorwe eji. Bamwi wakati, yende jemwe ikutina, bagonzia uyo, igu wa makirasi agwi ya msondo ogo, kwa bagonzia ikutumina, ibana ibabo, lino, nyebo, balajisi ino, akobo lino, akobo, mamubora wa nchoveni, akuba andiswe ikutina, tamujisi imbungano, ya mumunzi. Mwini uchina ulijisi mbungano imbotu ogo. Kounka kukamba uga magani mabotu. Asimwi simbi ba yebo yebo. Ni kamu ibu yo imbi yesu. Nyumabona ubuse na bumwi. Pele uchina tojisi mwuzi. Halimi uli. Na kwa uchi iba shonto barijisi. Kakabora uwa iguzwa kusibela. Ziajisi iwamba iguwa mbungano. Yabo yamu kwa mutambula masimpe ogo. Ujwi ya mwami. Eryo ndayeya, ndayeyera, chindi naigaswa, ndaga mwambila iguti, uti miswangano, mbuligo jimo, mbwegari igulangani, niagaveta ujigombero okuno. Ndazwa ejo jonsi mwami, takisiri di indime, ujindi jiza, ndishoma, jejo ujanza eliawe, ugutari, ugankamanisha gumui, najimui, ndi indirabuyo, abusuba abusuba, uli nguwe, igundi solera kubusena, kwego njia, iwa mubotu ya pati, uli nguwe, eyo jindi, agumanisia andime, pao ndishoma iguti, uyo nditambula, gumunzi, murumuno. Hero lino ndirumbe deka pati ubereka amwe bantu ibajikombero muri biri ngwakali ikundambira wiki ino ikuti ndiye yakuteti aumi munzi iminimwa okuna kujikombero eji ujisi muntu umwi ambapo ibakachula mizi yanu amasena akunjisia ibantu bakatali nokonzya abusena bumwi wakunka lino eyo mijito ini yabuna Kristo alimi minzi imwi yakaseka bonse mukasena akamwi kanini bebakali kukonzya janiyai bantu ibusena bakukhala kambo eji yalijindi ijiwo mukapati kukambo kajeji mushobo umwi wamakani ali kujitira ujatikizya inyika ya misobano mushobo umwi wa basketball na jintu yimwi amasena bayobozya akabambwa ikusanganya inkamu mpati ikuzwa ndiye yakuteti lainino okuno mumngano inini ikatikizya wonse kuzisi ziri imakumi obiro alusere na makumi otatwi ziminino okuno nchobeni mumngano kunze ya masi obiro akumbi apopo alimwi olu lukupulusya lunini popo obo bubweza ibusena bukubwene iwini ikuzibazya ndali kubusya sunu abantu bamwi nakati ndangwa kuti iwali ibantu ibanji bau Jeffersonville mumuswangano mwakanana wakati katulonji kunjira ago kakali kago ago kakali kambo bamwi babasilikani abamwi ibambi bakali kuyanda ikusika muswangano kati bakali iwamba ora gonse kati pere bakasika nkabela tibaka kunjira kunjira yakuti wakali zide akwalo chindi kaitanasika yakuti inga banjira apopo wakali jisi ijindi ijabo ndiza iwakamana nkabela tibakasika apopo lino ibantu balabola ikuswa kumasena ambi apopo tulirumbi deka pati lino tandizi ijitu yitowela inga yachirira jeji inga yaba myembo ili jiroba umurumbe umbi pere muzina matizyo mukasimpezi ntu zyonse zisangene imakalo ambungano akaseremuka alimi pakaabika ikutanzi ayo akali ikutandira ayo akali ikuyandika ikapati pere yajindi ejo lino ikuchulwa wazinamatizyo mtondezi oko imbungano oyunka anzira mboigola ero lino ndiye yakuteti tata wakuchulu walisiruzyalo nchobeni kulindiswe kutulekela ejo totuchisi ero ndamba jeji ikulingula ibulembo ukakale mbwekakambauka nyaka iminji yainda ndakali kuwola iwoyo mukati akwamba ejo chekali kuyeya kuti yakali luleme akuyabuya yakali swide munchali ero lino zyonse zone zinamatizyo ndakali jijisi mukati ikutanira inkambauko yamaminiti ali makumi obiro onse anjiyo ibasi kutanta imbizi ibone payikunusyo ndakabaswanganya anthu omwe onse akuti mbizi imwi yakanjira mukuthuba ndakati antelao bukhalo ikutanzi iyo mbizi ithobera yakanjira imuphamba eryo mphawo kuyabuya mulipopo ema njeni ijwi niyakajuka ikasimphe yakali mamayire ali mwanda ikuswa kuli nchicho apopo kulerete kulindiswe kulangirira kulindira iyo ndisa yakete ikuba chindi eji kujijitha kuyanda kuli izinthu zinji yakambwa singa tija zimingwa kubantu ibambi pere ndirashoma ndalo ijindi jiphati yakukozya yasika khabela tiyoswa mwami wesu muyozi pakuti yakali luleme iyi munene jiri chilikasimphe ino bantu batakhali mdolopo ibazwa kumasena a indene iwowola ikubwiza kuzwa zisi zyandene masi nzira mwerumba ikusinisya iwanu wakwenda msinzo onse akubweza izinthu zyanu yakuphumuna eryo bamwi ibapo akwalo yabathakwe masena akukhala ndi ndilisi khambo yakunja ikukosya bamwi ibapo ikujana ibusena wakukhala yakuthakwe imali akwalo akuponena na akufumbwa ijinthu yimbi eryo apopo eyo akubowola kwalo ndikuba ikulangira chinthu chimwe ikujitika ukujimamera ero alusoma olupati bobo muli chejo yakuti akuwe makani na akereti ikunkha akuthakwe chakulya na akwalo ikusena wakukhala bayanda ikusika ikunkhwa ezo chinthu azichitika nekuba ejo chakusika mba nchobeni nyomulizi eryo bonse bakali manini tebuyo maningi daswana mulamwe ikusero okuya oyo wali eyi yali sikuyaka imbungano zimwe zimbi ejo nali mwambira makani anzira mwikalumba imulimu wakwe periri muyasi wa matina na uzi ijinthu kujatikizya inkhuko pere ndirizi opo square khona mobede alimwi na yayakwa imushobo ulikapotu iyo wamba daga kwambira kwamba takunare te chindi chilipopo nakujeya eyo gasola ikubona lumbwano lulimopo angati ika bantu tindi bonse nibakapereka anthu omwe muweso wodu muweso robasoni abonse kulibika ibuyo mumasena abo zinthu zyonse eyo muweso wa wakabika tiyakumvita lamba siberesyo tiyaku amba wita kubulea zinthu zyonse momungano pakati zinthu zyonse zikapereka ibuyo kapothu jindi pakayandikana chinthu yemwe inga ikwaba imunthu wingwi okuya wabujijitha apopo chili leza ulimu ubambe ponse cholilumbide kaphati kulijeji basi kukwasiliza ibanji ibaphati momungano kukwasiliza mulimu wesu dawo amijisi dawo lakhedi awa abamwi ibanji ibakasanga maningi kugambo aga ilyo ndiye yakuteti ponya ajini pakulili anini alimwi chonse dakapatewa popo tulilumbide kaphati kulijeji yeya nimungano yako kambo mulanda wa Kristo nakukhekambo chakayakirwa awa uyango ulichukite uwo bamba balanda abo ibali mbalanda kale iba Kristo ivora ikunjira akotheresya imene uluswanano wa Yesu Kristo elyo tuyanda ikuziwa kuti munthu wonse ulitambidwe iyo jindi wandikwa zindi zimwe munsi ya jindi japonanidi ikumanga kugwaraura yisitizyo akapunga andambi ikulwana mwemberi iwako nakulwana umwi mukweso mujizi mumbungano khambo nikupapopolesa ulijisi ibanthu mukapunga akamwi kaliko pere tazumini ikapunga walo usumina mukhame mukapunga elyo i tajitholi ikapunga chikambo chindi banthu bangwa maningi kukapunga pawo palakachiro ikubona chinthu chimbi phere eyo imbungano choyamba nemwabona elyo eyo ibamba ikuthandwa uluswananu abamwi alimwi chiyanza eyo leza chathapotheri alimi makani anyika athakasarwa leza abopo lino thandambi mugame umwi ikatholika juda fumbwa mojinga iyapa na methodisti baptisti presbyteria ikapunga kalikonse thakwe ikupunga alimi ibathali basi tupungwe onse leza ulijisi ibana bakwe ibakhede omwya mwabona elyo zingi nishima kuti balikokweya kupukanze kukupha mumoni ikusomona aba ibamwi bakakanzwa ikuswa mumasena onse elyo kukuswa obuphati thiyo babona pawo mbungano ya mwami Jesu Kristo yakuitwa kujindi yamuswangani muphati mumulengalenga limwe yowunkha ikuchulu uyo muswana elyo ndi ndilangira wora elyo ino kuli kunji maningi kuonja iwambwa ilo sinu masiku ali jamamanino ikusiku kwakucha muli ilionse munthu wonse wa kuswangana wakuponesedwa ndajana kunsi yabulangisi kwa zinthu ziphati ziyerede ikuchitwa mukuswangana wakuponesedwa oko ikumazundikizya akulipirika iyo phawo ndajana yinthu chichonya sinu masiku yakuti munthu onse uli kunsi yakulangira ikubona nzira yokusiku abomwe wakali imunzira eyo kukuchula kwa zinamatizyo ezi lino ndiyanda kusala ziyajeji kapothu zindi zyonse chindi achimwe ezi zinamatizyo yakasika kupusena zinthu zyonse yakashuma lyonse ali nzizyo aziyakabalwa abanthu pambi yakali mphene kulijeyo yakasika kuli ndime mukanda ilo mizinezo yangu yindi eji ikambo eji sikuswanga na huku wakuponesikwa mojino kambo mizinezo yangu ya buntu ya utantamuka iloko ikuswa huku yeya iwangu kwini akasola ikukhala mkanda azimvule ansi amumoni kawuyaka obumbuzwa bwaluseri eya walo ikuthanjira mumotho kala wanguku unkha kulikonse ndakachita kunkha bakwesu bamwi mselero mumabanki wosayina ibulembo omwi asinthu yamali azinthu yakawerethewa imbungano eyi pere ndakachokera konya ikunkha monya mukubala elyo chinthu yikambya thakukwe imunthu omwe wakamba chilichonse na ikanji yakukhomona akwera akonse wakanyina chinthu chomwe yali chikankhamanisicho ikaphati oko pekali kulida mweso wotu ikanji ibusena oko inga muzwide myotho kala konse wakachisi ibanthu bandeni bali lusere na ikhumi yakali kubola ikukhala ambapo kuchindi eji khapera thakwe umwi iwapo wakasika Ere mpawo yifumo jino, tegajiru vye yifumo eji. Rusi yalo, wa mfutuli wesu, umulanda wagwe uga tete abutegela, tindi, tagaingula mubuzio. Wa mtu, mwijete alimi, uvo tu, pamisesu yangu, mbuye uti, nagajita jiruleme, erio, kuhonyabuyo, uli uti, daga, nyanzia imwana jintu jimbi, daga pegwa mulandu logo, habela. Tegas ijintu moja kabete. Nagaye ndiza mkuti ndagali yugumenda linda igusiga. Uswanga na ogo wakupone segwa ndiza mtu umui uligisigwe ya kupenga naga pati. Oyo mwega gombela ya kupamba na elio. Eyo ndagabu siya ipunga. Mumamine timashonto jaga ibununua. Eyo mtu umui wakati saa togo bala ijibalo ijago alimwe na ajintu imui. Eyo ujindi ejo ndagabu saa gabe gaga pepa na kujibalulula. Ikubona moja gamba, igalanga ansi, umapugu, kabela, ya gali indene, imaninina, mugu siongwe gali iguingula. Mwabona, jarumba ndahambe jeji, kulindi nywe, jindi jitamjo ya siga, oyo mzezo wa Kristo, ulatantamuga kulale iguzwa, uguye iwago wini, mwani, umizezo ya guini, di, eji ula. Seji, mutandegeli igusola, igupandula jeji, pambo, segonzi, mwabona, segonzi ujita. Kakugwe umui, ugonzia ujita. Mbobuti mtu uria, lagonzia, oyo, ueria, ikaingwi ari, mulundu, gonsi, ya busu igualiza, uselusia ansi imuliro, uzwa uchulu, elio mpao ingula. Oonya gunze, ya muliro, ilio mpao, wakajala maju, kabela tiaga wa ingula, mamiaga utatwe amiezi ili sambu, elio uchogela, oonya akuitila mvula. Abusu wa obo mbubonya. Ili unsi liyabu nanigenzi ya alimu wakatola wapaizibari nyanda yone kubusena. Akuyoba jaya alimu mponya uijila imunkanda. Womporeda ibu umibuagwe uongwa wa mwanagazi omwe. Mwabona jezebede wakakonkezi ya kuti uyonyonyona umibuagwe. Kindi abo abonsi abo. Zagari oguya ikubona ibusu waleza malere mapati agajitwa mwabona wagwe. Imuya wakali musidi, munzila yagwe, yagu nyama, yagu yeye, taga zinzila, yagu yeye, mwona, taga gonzia, uliye ye la mwini. Hili yamu yeye, angelo, wakamu ambago ona, akumopumuzia, wakamu sisimona, yamu pa, imateke amwe, pao, yumu josia igona, akumopumuzia, akumu sisimona, amupa makeke amwe alwa, hili utatuzi ewe, jagajitiga, kumuntu, wamazuba ali magumi one, pao, wabikwa, mumpangala, alimi, umwe, eroleza, wakamuita. Mutasori kupandula ejo. Namyo jinda. Tamugonzi ujiita. Mwabona. Jintubuyo. Ya ujiita. Kamuzumane kuyo nchobeni. Nagasolega. Tulisara elu wangu. Mburi. Wegonzia. Pele. Uzuida. Jindi ejino. Njo. Ndiya kuti. Sega jisori. Alubo. Mwiyo ishoma. Ibuyo jagumani. Na pe. Ejo ndiri. Mwiyo bona. Iwainda igaindi. Igambo. Lino. Ndasolega ikuba ushomega. Leza ulisi obo. Eri mubusio ule, ifumwa jino, narigu sola huu ingula. Jagusho mega mburi, mwegas inzira. Jagala buyo ijibela, jitanzi, jagampango alimi, igari, iwata lulama. Tere, muu ya usala, mugumbuisi ya kuti, nda, mizezo yangu. Mwabona langa, mazwa obiro na otatwe, amamalino, ejo, jarigu jitiga, mwabona, nda, naita, nyanda iri ijiroba, ziuru, zijiroba, nyanda iri jiroba. Ifumwa jino, li, ugusola, alimi, weza, ubantu, mwabona alimi ejo, ya tondezia, iguti, mwaligu langirira. Ino ujimujimbi, awo, heri kusola igu amba kutinziba, ilu ndajita iguti, igabedele, hee, na ijata ya kupamba, ilu mpao awa, jimwi, eda jata, ali ejo, muya usala, wanyo na inchobeni, na kundichila ulinchijo. Ogo, usimigizuwa agwabilo, iguti, ez izintu, ziriluzi, ya, leza ulamamela, ubona iguti, ziriluzi, mwambubo, Landa, landa kuti muzibe kuteti gwalo mbwini ngongwe utuma nchijo kambo masimpe tijali yagali jenji ilogo mbuyo kulindime ikuia mburi mboja gabede kulindinywe ili abobo tuli ilumbide igapati igu zibo igu zibalino ya mwami yora njotupona mo wapona yupona moonya mji njama mani na utanaba igutuwa wambungano inobyo kwa likuwa amba ula abobo atulombe zongesio ziyawe ajwi alubo. Tata wesu wa ujuru pawa kwa siga ibu sibu upati ora ipati jindi eo jintu ipati nijere de ibu jitiga. Yagarigo jonsi igubantu.
And Father I pray that tonight
Elio tata nagomba ikuti sunmashivu yoibununwa mbindi la jumhule ya kusumba usia kuti mioyo amizezo ya bantu kuteti bagazibe kutileza ujiri aju unu ya bwami akuti walo ujianda ibantu bagwe. Elio ndi wora wora elio inyiga ndaga suga mina ikubona inu yaswena kambo yomporweda ilununugo tulago na tuntu tubambi je uwe josia tulago nja ikubona tuntu tubambi de tulago tambungano uvusu wa Kristo tulago nja ikubona e na wihinga basama ijimo usama ijigobela ya mojato tulibambira tulago nja ikubona imoni gaimwega mwega usima wonse tulize kuti tuliku mamaninu lino tato wakujuru mulijeji mwoja kunembo lino ugambauga na kuisha akujitika ogu ikupati iwanguzo wajitika ubulemu nyaga yaga inda irisyu shabiro kabela jaga pegwa muapostolo uyandwa ikapati Johane ilo sunumasugu tuyanda kuganana alinchijo legela muya usalala ikubora kunembo lino munguzu ziagwe izipati ya yugunuzio ikutegwa ayibunune ijintu ulindiswe eyo chayanda kutituzibe mulimu waga jita umasiku machonto ama mani walitu ayiruesu kulindwe ajwi muzinari ya Jesu. Amen. Inombri mbo muyanda kubununa ndisa umabaibere anu harimi aga kampango iyanini uyo ikampango kwa mwe garu kwaro pere kampango gama manino iga janwa ina matizio jama manini mwini ino masiku ainda pakali kukanana haji na matizio ya isambomwe ina matizio jitanzi mkuba sikuwa na Kristo wazirisikwa jindi jawe jagamana harimi pakabona waga unka omu nyama wazirisikwa anguzu ziyaleza yezi uzi yaga unka ime ikunguzu ya sikuwa na Kristo uyozi wana sashomi kuti inga kwa ba imuguzu mumizezo ya ume ujatizia ingo haotu jala kuti mponya kuyo waga inda jejo wabukaro kwa mungano balo banyama waga unka iguindamo waga jana iguti waga jincha kimo jons ugia taweli mbi ibanyama waga libonya mwabona pere waga li iguli igusiga kunembo omu ya umuangwe wa mapenzi mbungano niyaga managunga obo mboji njana igabo tulogo umakalu ambungano segwene igabe ilago mwe jintu yomwe ya taganjira na igabo tu agwalo umakalu jusionse sindi amu yeye ejo jitonde iguti wagaede kubaleza wagajijita imisenso ya buntu tiega kunze ungusia jeyo hero nino tujana kuti ejo jalotu mwami wagatulegila igwesa lukwalo lukwalo usalala yejesu chagamba kuti jiojitiga erio mbobo ti kutoka sola ibuchana jeyo erio mpawa kwasiga uyubununa kujileta mungana uyo hamba ugo yagwe okuya baingura oyo ikutondeji enchobeni kugambo eni zinamatizio siriji sambumu pere wagasotoga yajiroba mwabona naoji indi zinamatizio jega churwa lisa mwabone awa wagasotoga uyubununa walo iminisio jimwi jajiroba mwabona galo nkasie kamanini de ulireza amone lino tulabala mubaibele muli ijinamatisio ya jiroba heyo jichanwa mjiyo bunisio jipati ya 8 heyo jindi naga chula ijinamatisio ya jiroba wakaliru umono kujulu kutandila mwagwe wajisera ya wora heyo kukose kutu jisi alinchijo lino tulabona heyo igusola kutamujata wajindi jiranfu mkambo ibunji wanu mulaba mulwendo akwalo sunumasiku iwe yakumunzi ili onda yeya alimi ikuba akufangana kwa kuponesebwa chifumo ino oko unga wamulekera ikunka chifumo inga timwalindira iwo lino tu ilo lwangu ambepo mberede ikuba mulwendo kuya ku Tucson, Arizona oko kwekhala alimi munzi wangu lino ilo mphawo ndi ndiyenda ikuchokera okono na mwami wayanda ikubako mwashi uyanda ikuchokera iwamasuba machonto mukandapati elo lino ndisa ndio muswana nyonse kumusanza okuno mumuswangano mujindi ejo ikuswangana kwangu ikuthobera ikusalidwe pamu abakwakwi New Mexico yeya ikuti mu 9 mu 10 mu 11 ndi unoli ikwakuya ibwane akwasanu mubotu akwabo ndakaerede ikuba ajunti jehonse alimi ndakajisi zipangano izimbi owo ndaitaka kwanja ikusika jindi ejo owo njoba a busiku wamuli ibwane abusiku muli basanu ku Albuquerque, New Mexico. Tobela, uzizirwe ikabotu, li, mugu, konzega. Tatuzi ima simpe, ogo, kuba, abarungu, ibangu, abotu, inkamu, ya, igomporora, kwa gatiga masiku, utalagu, Southern Pines, North Carolina. Eryo bali kulwaire okuya lino walo bagatuma matelegramu murumbe asinte zionsi akubora munsi ogu nkamu imbi uritulo yabantu bazina ya Jesu abo mega jisimuswanga ambabo okuya ku Cow Palace mainz aina bagisimuswanga wabo wabayiminisi ritulo akanso ali bagali jisi kuzida imwaga wainda yanda ibusiku Pomwe, nobujea, na baenda, onse wajo, ele inga, bali ibambira, walo, ubusi kubomwe, ili abobo, lagaba ambira, mkutaziba ya kujita ebuyo, lagati inga, baji sibia, mubumwe, hao, baga usibia, ikaindika nini, laga inda. Saa, wazwa wita, ya, wambanzi, Body Springs, embona, ndariru wizi, 24 ya, igaandaka nini, 24, igusigabu, 28, ya ganda pati, lino, waga ambilizi kwa, mwemu, nkoguti, igutina, mbiya ndo uwa mwami. Mwabona, lio, kaga igambo, chayandira igujita, mtu ezio, lio ya agali anini, lino, mwabona, jendi dainka usena, ndayandisha, igulia taimatende angu alia, mwuzi baguti leza, wagati, Oya mwaguya, au igutina, sinkondo, wabuga, igonse, ndamba, niligwa waguno, musina, ria mwami Jesu, wapiru ilabu yo, wabona, elio uli, ulima simpi, matomeno agwa, wabona, jindi, naga kutuma, uligonse, uyogu mamela, wana, pere kutina, wainka, ya uye ilabu yo, mpao, kani, zi, inga, gatono ligo oguya, wabu ndi, yanda iguba masimpe, mwimbo igonzia iguba, naga wesa, mwimingi, yataga, ndambira, iguto, pere, Ndi, ndi anda kuwa masimpe, mboli mbogu wanzega, mwami amulongesi, nyonse ilino. Lino, ambone, aga, muguba iga mpango kumwe ibuyo, awa, tuanda, igu jita, jintujimwe, anini ibuyo, kakutanaba awa, ambone, tuasotoga jipati ya 7. Yipati ya 6 yigorera yajisambomwe inamatizio yajisambomwe ele agati yajinamatizio yajisambomwe yajinamatizio yajiroba uli jintu yimwe yijitiga mwabona eyo obo mwaji wiki kituweka kutu mponya abusena weredi agati yipati ya 6 a 7 inamubone yipati ya 7 mwabona agati yajisambomwe yajiroba uli mwenya Waromwenya agati, yipati ya 6 a 7 ya pugu yajiobunuzio. Alimujiri agati, yajinamatizio, yajisambomwe, yajiroba. Au, oyu, mwenya, popedwe. Lino, tuyandagubona je, yalonchi andisiga pati, yaguti, tulabona, ujendi eji, jineni. Linamu yeye, iguzwa, yipati ya 4, yajiobunuzio, mbungano, Yaunka, imane i basi kutanta one ibambisi ibunka imbungano yaunka mwabona zindu zionsi yagajitiga kumbungano yagajitiga igusiga ujipati ya 4 ya pugu ya jogunusio zindu zionsi yagajitiga mwenda wasigura na Kristo genda igusiga ujipati ya 4 Iyo jina matisho ya ne, ya iyo gunusio, mwabiro, masigurwa na Kristo, a Kristo, baga kora, iyo, sigurwa na Kristo, waga siga, unyonyogoro wakwe, ampia we, alimu Kristo waga siga, ampia we, yalo ni kondo ya gale, ya gataliga iga indi, iwindi laji indi, ilo mpao, gagali, satani, abangyo ibabu, gagatangwa, alimu mpao, baga siga, unyiga, Eyo inkondo yagabarwo kambo eva wagaderwa jisikirizyo iguzwa ogo kwa aga pambwidi unze yachwi ilareza Eyo kuswa kuora yonya elyo satani wagasunda inkondo uchwi ilareza kambo mwi wabarero ibagwe mwampami wagalosia mijingi harimi eyo njenzira Chonzio, njaya gasunda inkondo, jindi jonsi, wagari ugambo gawuti, umwi wabariru wabagwe, wagalosia muje njiri iguswa guchwi. Helio, jaga jitwa, mbukaro obo, wamungano, mamamalino, inda mujanza, jaga munga, yalo mbungano eni, isalala, jaga simpe, yale samumi, asikutanta, Uwecha, tiyaga sumira ichwi, na kunyona imbungano iguswa, uchwi iguya, ukayanza kabusu mini. Lino mbanga ibasi kuti kayanza kabusu mini. Kwa mbukano ya katolika ya Roma, hoya gitwe. Sena, baraju sumina, nichoweni, masimpe, nchohyo, baraju sumina. Ogo, takulikonse, igatolika, masimpe, inga, heja nyonganya igulingwa, igwapo, nukujea, kambo barisi obo. Nagasawa kuyundisa, igamui, igapia, itarika indika lampu, kakainda, nakuti, Maria, wakabu sikwa, tulajiea. Ogo, miaka michonto ya inda, ikutandira miaka ilikumi, mbangae, ibaeya ejo, pepa, omuya, masimpe, mwabona, nintu zionse, igayanza, igapia, kabusumini, mwabona, bonse nkayanza, igabusumini, ikutarijwi, mwabona, imupaisi, ukubuzianya jalino, wakati, Abraham, wakati, leza, ulimo mgana yawe, nagati leza, ulimo chwiri yawe, wakati, tatwede kukazianya, nagati, segazianyi, nitongome kabuyo igambo, leza, ulimo chwiri yawe, Bombo bo, ufumba imuntu, uyo kusya, yonse ikuswa kulindiryo, na kuyungisya, yonse kulindiryo, yagambajwi. Wakati leza wakapa, Kristo wakapa mungano, yawe ingusu, kubambira, ufumba, babanga anyiga, yoangwa ikuchulu, ajintu, nagati, obo, mbwini nchobeni. Wakati, tulejisi, atala, amirasyo, oyu, ikuchi, tulejisi ingusu, yagulege rajibi, edu nagati, ikuchi na uyo jijita, inzira, njoja kapegwa, umungano, anzira, njoja kajijita, njoja jitambula, utina ulajita, ngayo, manzi awa, nakubisi kwa musinari ya Jesu Kristo, ujati wa iwasili izyago, wabona, ikutari, kumuntu umwi, wambira kuti izibi izyago, ziajati, wabona, wabona, Ombombo, amunangirire Petro, azijaruzio, abuzwa wa Pentecoste, amuyeye, ligisi zijaruzio, waga ambaura, barumi, bagati, barumi, abagwesu, chinzi, chotukonja iwujita, iwude tufutuge, Petro wakati, amusanduge umwe umwe, wanu, akubezi kwa musinari ya Jesu Kristo, gamba kanzi, ujatua izibi, ilo mpao, ilo tambula ilipego, ya muya usalala, pambo jishomezio, ili ulendinwe, akubanda banu, abali gulahale, wonse abalo imwami, leza wesu, mbayo ita, bombo bo, abobo, yajibamba, wali wonse, jamana jonse, eo jaga jijita. Ino pele, nyoma wana, sigurwa na Kristo wakasiga, mbuli, kutoka jibika mojimu, witondezia, ino nchio bonosyo, mama, eo, iguyeya, nyaga eo wonse, wajibona, gajitanta, walimi ncheji, jagumanina, jikamilina, mbobo mbamba imwami. Ino alimi, tuwabona, mwenya o yorinu, agati, ya jipati, ya 6 or 7, ino jipati 7, ya yobono zio, cheji ii, yobono na, yitiga, ya hili, momu nobuyo, mubuyo, agaji vikidwe mugati, agati awa, mubuyo, wabona, jiwano kubuganze, aimwi, ya lo yobono zio, ejo, yobono na, jitwege mwi, Mbone, mbojiri ya masesegi, mbojiri ya mathematics, iwele igabotu, murugwaro, mbona, mbwanya, zena mula shoma, mmathematics, ihaleza, iutina, tamojiti, mwiswege denchobeni mu, mwiswege nchobeni, mchwi, iutina, mwatariga iwika, po, na sigis, na, jintu jemwi, iweza, ya mabala, mathematics, iwelega, mmatoberani, mwilejisi nchobeni, mwilao, iyanu, ingombe, haijera iwizu, atara, Ya musamu, ubusenabumi, mwiozi maanaka simpe nkambo, leza, tayiti, hechwi iliawe, mwalisuwa, berega, chakumarinina, mathematics, mwalene, ulondoga, igapati, kakukwe ibule mbogumbi, ulembetwe, mwalindirio, ulondoga igapati, mumatha, mathematics. Vino jipati, ja 80, jiubunu na vio, jilao, jajina matizio, jajiroba, au atawe ijimbi, jiubunitwe, lino, tawe, jiubunitwe, mujina matizio, jajiroba, lino, tajigwe jintu, jagujita, jipati, ja 70, jajiubunuzio, kuyubununwa, wajina matizio, jajiroba, uluo mwine, jagumanine, iliguti, ndari, jisiji ndi, Asola masena mashonto umutondezia wendo loonse jai ibuswa umataligilo eji jajiroba na eji inamatizio jajiroba cho toja ananua ibuswa utaliga nkonya umataligilo jajiroba ji esinamatizio yaga tantancho hiyo imu kwenzia kwe ya na jifumojino mkutondezia zintu ezi eju amulangirele sinumasigu mkutondezia eju mujana ibuti jindi ya siga ulijejo inamatizio jajiroba Bravo sola. Jesu Kristo dakanana mwini wakahamba jindi yamamanini iyo jindi nakasika yamba yonse zinamatizo zijisamba mwe inakasika kuli yajirova wakaima kejowe mwabona jalo chintu yipati lino lino tulagana na awalino balije yipati ya 7 anini buyo kubanga yiswanganya imukati agati yajisamba mwe inamatizo yajirova pambo kenyu tujireke chokwede ikusumanana yonyalino Ncha isambo mwe, agati, ya jisambo mwe, jinamatisio ya jiroba, bitwa iguswa wa Israel. Ino ndi isirenzu mabangi, ibariga botu, ibagamboni wa Jehova, wakede awa, oansi, wamana, na ibagari obo, ngiza mwibabo, bajiri, agamboni wa Jehova, elionse, bagabika, barasa, bagajita. Aba barisi ulu siri umanda. Amagumi one azine. Kukuba na winga wa Kristo. Ugambia winga. Mabona. Taringwe. Taba jisi ya wujita. Mubu karo wa mungano. Pe balo ba Israel upera. Dino tulabala mamiti mashonto. Dino mwenya oyu. Agati. Bajaji sambamu. Zinamatizo. Kitwa unamatigwa. Iwa juda barisi ulu siri umanda. Amagumi one azine. Bagaitwa mwagwe. Wamapenzi imungano nyagamana winka mwabona taba jisi ya wujita abukaro wamungano pe
oh
laitwa ulondaga murungwano urukwaro mwigezi ya daine ya mamani yotatwe ajisela yagavirwa ikubantu ba Daniele mwabona ikutari ba masi kubantu ba Daniele halimi Daniele wakarimu juda
now notice Israel
Bino amuzibe Israel Israel ishoma uyo basinsimi bayo alimwi bamana kusimbizikwa alimwi tangwa gwinda mukaro bamungano uzida umungano intanzi yaba apostolo umungano ya protesta ya gasola iguba amusinsimi yonse kundambira iguti wakalini uyetondesha kulindime tawe
They had in the early apostolic
days. One ibutanzi baba apostolo umwi wakali kutegwa agabas uyo wakali musinsimi wakasimbikizikwa peremu jindi bamasi nibaganjira rugono rwalesa kavera paulo wakanyonena kuli bamasi kuzwa petro mburi kutokabala ibusuku bwa inda yatambula ibuswa mwami kuti wakali kukusya ii bantu ibuswa Uliwa masi, kambo kasinari yagwe, na winga wagwe, hao, eba gali, bobo, ama peji, ama gani agali, musinsimi, muna masi. Ino, amga chogere buyo, winda, magani agali, agusiba, kambo nzi, mbonya, inga, jayimpana uchwi, mbonya. Ine mutanzi naga unka, wagari mulavu, hao wagari iba sinsimi. Ichwi, utobela naga unka, wagari mulimu. Jituzi, utobela naga unka, wagari bukyungu, wa muntu. Pele, togasho meze kwa, mubuzi wabwa mamanino, oyogubweta kumungano alubo, urukwasyo, wangurula miga, sionsi, yega swegede, yega impia, yetagabambwa, yega sikwa, kazitabambidwe. Kambo, wagambwa igumbe, awa igutimurumbe, wangeru wajiroba. Yoma nisiyama sesege aleza, eri mpao, wagainda, muli nguo oansi, tukona iguti, ulimurungwano, chagurondoga, urugwa. Agu kegambo, inusanga mwezeje, jindi oi muntu, asiga ajirawo, jindi ajita, amuyeye. Yoba igibombe ilogo, majintu, igusigila mamungano, doji impia insila, sirigule imaningi, ilusanga mwezeje, mamungano, ajiri kunsi, yagansiansia, yagasi ubamboro, uti inga basola igutamba, musisimi iguswa iwaleza, uyo unga uyoba, muyo mugurwa na ingisyo, jabo atubunga. Dino gulimu tuwa mwe iluzo tu ugonzia, uzulisia idejo, muya ome iluzo tu, baga aniga yonsi, uwezi, inga antela uwa, inga welela iguwa area, jind ijawe, ilu yaga hamba igumbele iguti, yoba, igutari imi, pere muya wa Kristo. Jini Kristo, nagasiga, wagari busule, wagari musinsimi, wagari ii, lesa, wabasinsimi, mwabona, mwabona, Kristo amlange, wagamusulaiga, pere wakasika mbobo inzira iti mulihamba kuti uyobora pere mukuwa kuti wakali musisimi akali sankha imeni utantamuka ikuswa wami iwaleza pinda wakuita imuya waleza oyo wakali ikutweruka avomwe ipombe ikuti muya utasalali yati wakali iyi wakali musondi na diabolosi kuba opo imusondi ngu diabolosi mwabona muya wa diabolosi lima simpe sena mwakalisi opo ninchoveni ikusonda kuliko zianisha kumusisimi kuli kusankha ikumani nide ikumbele ilialeza lino ambone gaitwa mulumpwano rondokete kumagwalo amyaka ya mambanino ya Daniel yotatwe jisela yomwe amzibe mushomi wa Israele wakaambirwa apiyo mujizimano yakale kukushoma basinsimi ibabo musisimi naakamana kusimpikizikwa ikuti naakuli umwi akatikano ulingosimuuya na musisimi ndemwami wa leza iwanu yolisibewa kulingwe akukanana kulingwe musilengano winda muziloto ikuphandula ziloto muthu umwe ujise chiloto musisimi uyokonzya ujiphandula elyo ikuti na ujise chilengano uyojikanana njolisibewangu kulingwe winda silengano asiloto ulisibyarwangu ili kuti na nchamba chachitika mphawo amuswirire musisimi oyo pambo ndili angwe kuti na tajijiti, kao, mutamu yo ipe, ya, bombobo, amutantamuge, amulege vyo alike, mwabona. Ino ejo, ino Israel yonse, yosho mabobo, elio, tambuoni na, ugambonzi, ino ndianda kuti mujati igabotu, iyo eji, sunumasiku ino. Tambuonzi, pambo ayo, matoberango aswa, iwaleza, ulimbabo. Daniye magani kukula watu pepa tuwabulembo o tuwamasi tuwabagonzia ikutumina ogea akusabanganya kandiwe magani akukula omuinda mu Israele abaibele unsi ya mabobo anu ikutondezia eji ejo na iyimbi tabagatambuli iyintu chita imusisimi mbombo wachoveni kangumusimi ngomwi iluzo tuugonzia iwesa eji liyabulesa akulibika mkusenabu alio akuba musisimi wakasimbikizikwa bayo jishoma mbombo ba mbwe kali kwa mbaula mchuta atalawa ku Benton Harbor jindi oyo John Ray mkuba mofu kumi ikwakwe bonse utandila wakatambula kukubona ikwakwe bakali itwalede okuya yunganda ya Davida elio oyu mu rabi wakayutuka ajiresu ijakwe ijilamfu wakati kukwa minzi kukwa pa John Ray kukubona kwakwe nagati musinari ya Jesu Kristo mwana aleza wakati nkulema ningi kulileza ikuba amwana mwana iyo wakati njabono bantu tamukonji iwaba aleza musibela yotatwe akumupa umujuda kupanga iwaleza wotatwe ilikuwa ulingwe mulijigama jaba hedeni ndakati temwaba uli musibela yotatwe ndakati rabi saa inga jaba jintu jenzu ulindwe ikushoma umwi wabasinsimi imanu wakamba jeyo jintu yimwe jirubide wakati basi smibesu tabambi jintu yirubide ndakati ngune Isaya 9:6 mwakali kukanana wakati Mesia ndakati mpao Mesia uyoba muntu musisimi saa mbombobo ndakati ii munene mbombobo ndakati kunditondesi awo Jesu haka jimpia wakati ndakati ino musu wanganenzi yoba wa Mesia musisimi ulireza wakati uyoba reza ndakati mbombobo ino wajichana mutu abobo wani kwasha wayo mucho utaga imwi alia hamisosi imbrunga masaya agwe gati njogu swirila hindi jimwi jijisa dagati rabi urasha mejona iyo wakati langa wakati leza ulagunzia kubusia imamu aya kuba wana Abraham dagali zuti wakali mujimano jipia dagati mbobo rabi lino mbuti kujadigisi anchijo wakati ikuti na dagamba wajejo inga ndinori ansi aya mulisi abusena iwabo ikukede atala ajirundu aria ansi ya mkagagwa ukumbiri laji nkwa yangu lakati inga ndasala ikuba ansi aria ya kumbiri laji nkwa yangu mujuda ujibikide manza agwe amari nyomorisi mwabona inga ndasala elio isinari agwe ilimu ngolide lakati inga ndasala ikuba ansi aria nkeria tu iraka kwa munyo irogo akunywa imanzi ikuzwa kukalonga akuziwa kuti ndakali mulungwano aleza abwini kuinda kuti ndakakuwa kuno asinali angu abuyake obo mumabala makotuloko angolide mbuli ayo akuziwa kuti mbuli tantamwide kulileza ndilisi ejo inga tandiswirira limbi abobo wakanjira mukati pere chechicho tokonzi kwa paulalesa muzibera ziopilo nazo tatwe zitegwa tata mwana amuya usalala akupamba palesapo tatwe akuyipha mochoda mulasio wakwe kuonya ngwakuti muthakapi athuleza itumbi kumbere ilyangu ngili mwami wanu leza chinzi jesu chakamba yesu akati kongwa yebo o israel ngili mwami wanu leza leza omwe ikuthalipo tatwe tokapi yeyo kulimbapo takwe musinsimi uyosola ikupandika makani apaleza botatwe takwe unyina mwi tokamgwi chilipopo pepe munene echo chakazwita ku bantu ibatali iba khristu abahedeni iyi munene mwabona pere basinsimi aba bayobora ikuthali biyobo ibasinsimi lino jalowocho kunusi 11 bakabala timwi jacho echo ndiyenda kuti mukibale mbuli mwamwiya amatheko amumwipo mbi balomba sinsimi bakasimpikizikwa chakumaninina kuyinda kuchithandizo ya basinsimi awo israel iyongwa checho lino kuli ndinywe lobe nsuma pakamboni pa jehova mwamvisya lino kuti aba ngati siolo zili mwanda akumi ali choloba zine tapakwenya kuchitha anabwinga takukwe ilukwalo noluba ilomwe wiyimirira checho pepe munene tapalimbapo balomba chuta ibasale pakayithwa kuchindi cha myaka yotatwe yisela ya mbwiyi zili ichiloba zya danieli lino kuti nda ndasumana nakupalulula ichechi ikuthalikanji kuli ndinywe nyonse okuno phe mwabona ibantu aya mathepo aunkha konse nyepo mwabona elyo mulangwisya eyo mulandihwa ikupalulula checho alimwi papukanze opo amuone lino amuone inzira papakachitha pofu sa mulabona inzira moba jesu na leza wakachitha ikofa zya ibachuta kupakasiya ikuziva jesu ikuti ndipakaziva ikuti na pakaziva kuyo ikuti oyo ndikupona ithondeyo chakachitha ikuti ndipakalimo chiyimo chapo chilulemu muli wapakali ikayindi kunsi lyamulawu chindi leza nakapalayirira kuthatize imusinsimi khapela pakapona eyo jesu nchakachitha ni pakati oyi ngu mesiya khambozi yakati obo abo mubukhalo obo pakachisi masina abo akalembedwe mubuku lyakumi yakapelele paapostolo ipakwe apamwi pakachipona akuchihipa khambozi pamwi ipapo mwabona pakofazikwa tipakakonzya kuchipona ipakachipona nekuba alimi apakachiponi ikusikira ikaziyalwe mbuli ichisi kuchindi yomwe echo tachikonzi ichi thalikonzi kuwakirwa amuyeye ichi thalikonzi kuwakirwa thandikwe makani ikuvula wakunyanyamukwa kwamuchisi achecho chonse chichithika ndekupapo elyo ichi thalikonzi kukakirwa jehova mu nzira ndiyonyaleza ndiakachamba kuti mbocha kapete mwabona lino tulangwisa kuti izinthu ziyerede kuchithika alimi nkhekambo tipakaziva jesu yendi naye akaliziwa mwini chakulondoka ikupa musinsimi na mwanakasi msamariya muyembere mupawa mupawa na akayinkhwi okwiya kumukalo akananjira musamariya akaunkhide wiyo wakuthala ngati wakalipyandikana ikuyinda kunzira eyo khapela wakayinkha ikuthala uyo elyo mphawo wakali mwanakazi oyo mupawa elyo walo muchimo chakwe wakali mupupe ipupothu wakuthambula makani mapothu kuyinda paphaizi ipakombi apo azinthu yapusupawo wakachichita chili masimphe ino mwabona phele mubusyo kwakonse ndikukaka ikwapo ndekupapoopo umwi wa paalumi ipapo mulemu kaphati wakasuminga kuti wakali kutheti wakali mwi wakathumwa ikuzuwa kwaleza ndakali kwamba ulakulu umwi wamadhokothera mapothu iloko zisi yakumusanza mu ofesi yakwe kuthali chindi chilafu yakayinda siyazi bwene imumothu kaphati mu rosfel mwa alumi bwini chijamba elyo ndakamba kulingwe ndakati dokotera ndiyanda ikupuziya imubuziyo wakati chipothu ndakati ndapona chithondezo chako chamasilike imusako yepo ujisi inzoka izambayidwe apolo ino eyo imini nanzi wakati thandizi ilo ndakati yalo imini ache chakachiminisiyo yakuphonesekwa kwapolesa wako musa pakasumpula inzoka yamukupa munkhanda wakona eyo yakali chiminisiyo chileke chiminisiyo chileke ya khristu wabwino lino suno misamu chiminisiyo yakuphonesekwa kwapolesa yendekupa kuti punji bwapo apakushomi amathokothera peni babothu balakushomi pele pamwi ipamo apakushomi pele tijonya ithondezo nchopa sumpya mujulu ilunguro ingusu yalesa singuzi yonse na balayanda kuyishoma naphe mwabona mbombopo ngeyonsoka yamukuba ngayilengelela apo ayithondezyo yamasilike lino amone aba juda lino imagwa abofu akali umeso lyabantu aba tiba tibakakonzya wejijinca yakaliko khatalesa wakajibikha alya elyo kobali awo ikusikira ibukhalo obo bakashemezegwa abasinsimi babora inga mwathoma mamishinali inga mwayitha kufunga anthu amuyanda israeli ayikasanduki kusikira abasinsimi bakasike ajirawo alimi oko kuyoba kwakwinda iwempa kwa mbungano yabamasi itabu yobukhalo wamusune wakakonza ikuthambula wito wamulavu khambolesa walambite mutchu ilyakwe ikuti muya omusune wakaunkha elyo mubukhalo wasilubambululo muthu wakaunkha mwabona nyobuyo cheyinthu ubuyo nyebo balakonza kuthambula ejo elyo omuya lino bakofasikwa kwamana gonse kuli nchijo pere amuzibe pere bukhalo bulabola chindi bamasi mayomanisikwa kulichisamu amyanda yakali yachijuda khabela yakakonkhwa ilu bamasi bakasomebwa mukati yamusokwe isamu ya olifa khabela isiyala imijero yayo ino yindi oyo nabwinga namasi akukonkhwa eyo isamu yanabwinga ikambawula yakuthowa kuchulu mukusi ibwaleza lesa yonyonyona bamasi atashomi awa ulubasu nakalindu wona akusomekwa alubo wakashomezi akuchichita ili kusira kuchindi ejo mwerete ibuyo ikusira awo pombete kuchina mulisi oko pomuya ulikabotu kuti khamuzi ba mulalifumphula momodima ino ejo chindi chapachuda nivayosanduwa kuchindi chabukhalo oko ino muli bukhalo bwa mbungano unsi yangusu yaichomezyo yakananikwa bayomuthambula khristo ela lino ikuthali kuchindi bamasi banoli mukati ino tiwakonzya kubona imushobo wa mulumbe oyo ibasinsimi abo bobiro bayiyobonosiyo yiphathi 11 ngoba yakukambauka ino inga mwabona janthanga nchobeni ejo thoba yakuchita phambo ibasyalizi na ibaliziulu zili mwanda makumi one asine bakakanzwa ibathambula yando yaleza athu balebyo lino amusule kabothuloko lino ndiyanda kuti mubale anthu omwe andime kuti na mulakonzya pamo ndiyothondeka iwusule kuli jeji mukati anini iphati ya 7 lino eji chili akati ika ya chisambomwe chinamathisiyo yachilopa niwakamana zinthu ezi zinamathisiyo inamathisiyo yachisambomwe yakazambululwa khabela oyo mwakwe omapezi bantu onse bangwisya eyo linona inamathisiyo yachisambomwe yakazambululwa khabela mapenzi akathalika uba linde jeji ninze niwakamana zinthu ezi ndakabona bangelo bone labaingwi siyoko siyone yanyika labachisi miyu yone yanyika ikuti ithaungi athala yanyika nankha arwisi nankha achisamo yimwi bangelo bone ilo ndakabona ngelo umbi ikathantha iwuswa kuchwe kachisi jandu jalesa mumi elyo wakongolola achwi phati kubangelo bone kuli babo bakaphekwa iwulisya irwizi inyika irwizi wamba uthayisi inyika nankha irwizi nankha imasamu kusikira tumane ikukwala ibasike kuthali nabwinga basike ikuthali bana basike israeli yonse bali basike balesa imungano yalo mbana mwabona ukusiyalwa israeli musike iwakwe amulangirire ibusena abomwi mbwachipete yonse abrahamu wakali imusike iwakwe tatuli basike tuli bana ibana balombe abasimbi nya ya yalesa wesu ankumosya ino amulangirire leza wesu ankumuzyabo ino ndakankhwa mwerwe iwapo abo pakanamathikwa ngena kuti muswirire kabothu kukubala mbapo elyo pakanamathikwa bali ziulu zili mwanda amakumi one asine pamikwa yonse ya bana ba israeli ulapapandauka masina ikabothu lino kuti na wachithika ikuba ikuthweruka imuna british israeli ukhedawa pilira inzira eyo mboji kwisya iluwo ikuswa kulinchicho kwabona umuko wa juda pakanamathikwa bali ziulu pili khumi azibiri zaithwa mukowa umuko wa rubeni pakanamathikwa bali ziulu zili khumi azibiri umuba wa kadi yoro siri kumi asibiri amalange anu amalange miko yanu lino umuba wa asa wakana matikwa baris yoro siri kumi asibiri umuba wa neftarim wakana matikwa baris yoro siri kumi asibiri umuba wa manase yoro siri kumi asibiri umuba wa simeoni wakana matikwa yoro siri kumi asibiri umuba wa Levi, wana matigwa, bari siolo sirikumi asibiri, umuga wa Isaka, diolo sirikumi asibiri, Isaka, yera uti, muribalabo, diolo sirikumi asibiri. Umuga wa Zebuloni, diolo sirikumi asibiri, ilumuga wa Josepha, wana matigwa, bari siolo sirikumi asine, uli wonsi, umuga wa Benjamin, wana matigwa bari siolo sirikumi asibiri. Ino kulimikuwa ili kumi aibiri Tiolo sili kumi asibiri Kuswa kumugowa 12 times 12 Nenze Ibali siolo sili mwanda magumi one asine Inamula ngirire Baro bagari Bonsi kumikuwa ya Israeli Inamula ngirire Iwagama na jeje Lino mpawa wasiga income imbi Lino nabuinga wonka Tulisi obo Pele amula ngirire Income e ili bonya Ni wakamana jeji, ya galanga, akubona inkamu mpati, mtu, atakali uonzia, yubala, akumishabwa yonse, migoa, abantu, mulaga, baga ima kumbele, ya juno, chabwami, kumbele, ya gabelele, gaba samide, uzigobela zituba, amalala, mujanzari yao. Ilo wako mporora, avi pati, bagati, yufutubo, kulile za wesu, ukede, juno, chabwami, akugabelele. Yose masi, gaima usunguruga juno jawami, umaru, abanya mabone, aguwa gumbele ya juno jawami, umasyu abu, aguwa mbareza. Iwamba, amen, zirongesyo, ulemu, usongo, upagurumba, lulemego ingosu, ugosu, sbe uliresa uesu, walionse alionse, amen. Elio umuyo abaharu, lino uli gumbele, ya baharu awa, uli, motoka mubwana, inda musnamatizi. Elio umuyo abaharu, waga ingula, yati ulindime, Ino mbani aba, ino Johani mbukuwa mjuda, wakaziba bantubawe ebeni, wakababu na mjiwa jamigwa, zamba mbuko, wakabaziba, akwita umui aumui, wamigo, elalino jendi abu na baba, wanga, wanyunga nisigwa, yumaru, wakarijizi, abobo wakati. Ino mbani aba basamide, sigovela zituba, harimi, koguli, koba swida. Johani waka ingulalini. Elio, agamu ambira. Munene, yebo ulisi. Johani itaga wazipe. Mabona, mishobo yonsi. Miambo, ajisi.
And he said unto me, these are,
he said unto me, Elio wakati kulindime. Aba mba, wakati kulindime. Aba, baga bora iguswa. Umapenzi mapati, majwi ambi, mapenzi mapati. Kavera, baga sanzia, sigobera siyabo. Lazi tubia, muguru wakwa gabereri. Sigangu balo bali kumbere ya juno jawami ijaresa akumuberegera isigati amasu tempere yawe pamwe balo oyo wakakara ajuno jawami yokara agati igabo yabaga filimbi inzala nankai kuti mayofa alimbi inyota nankai kuti mumoni wazuba yumwega alimbabo mumoni wazuba umwega alimbabo nanka ibupya kumwe nkambo kamere oyo uli agati gajuno jawami Uyoba sanina, akuba sorela utusensa, itumi, kwa manzi, imilesa, uyosi, misozi yonzi, iguswa, umeso abu. Lino otwa chulai, siga, kujina matizyo, sena marangisya, bagali, lutanzi, kwa taligalini, Israel, inompao, tuwabona imungano, usalazikwa, imutalina winga, imungano, yela salazikwa, winga, umapenzi, mwabona, mwabona, ibora atalao, mwego mupati, Wamiyo isinizi ilogo izwa mu mapenzi mapati. Iwutari mbungano. Yalo ya gaingo. Nabu inga. Nje mbungano. Ino tujana kuti gaindi gainda jesu wakati juno jawami yosi mpikwa anzira. Inga bayoi mamurubeta umui aumui. Lino tujana kuti ibantu aba lino. Baga kwarwa, jando, jareza, imumi, samba mubo, abajuta, ino nchinzi, jando, jareza, imumi. Lino, zeichi umwe, iwujisa uli mwa, igumi, nda mbabu yo, wawana, sena mulizi, iguti, mugumana, igubala, igunji, wabasi jigoro bapati, ahabo, baga lemba, jeji, batamina kuti, inkamu, awa, baga sanzikwa, kuguro, balo, maana buinganchwa beni. Sena mwagali ziguti basigoro genji, abo batamilina, iguti, abo, mwagali suru sirimwana, magumi one, kari jiroba, azine, mbana winga, ino, kwele deguwa jintu jimwe, Derera avu, jirubite, mwonya, kambo, kulijentu ye mwenye jirubite rinu. Mwone, ibagwe suba adventisti, bamba kuti, ijando ijalisa, kubamba uswa wa sabato. Nyomulisi obo, pendi andaga vela kwa mwe kakukwaro. Ali jeju, ikatondeje kuti sabato, na iwamba uswa wa sabato. Chando ijalisa, mwona, walomu ntu mwebo yo wakapanga muzeso. Pele kutinamu yobala ba Efeso 4:8 ilamba mutapenzi muya usala waleza ringo magangu akusira ubusuba ibwana warununuka uwanu ye munene kindi mulimo wakuimagati wagumana yerio mabora Kristo wabora kuzonununa bagwebeni magangu utali kusigira wabukulu sio rutabera kindi muhandwa romwe muya usala mulimo wamanisigwa utereza wakamu tambula kabela tawe iguzwa kuri nchijo ye wati nagalu jisi kabela naga tantamuga epe yebo yebo toga ujisi nizo wakati lazumana na kubusuba waru nunugo ino mbi ugasenya uyo anguwe alimibona ejo wejamu mane busuba waru nunugo wanu amuzibe mbuli mbawagari mbuli mbawagari basi harizi wendeana usala abo bajuta basi harisi ilino wendeana uusara mmasuba amulimo mutanzi wa area kubajuta kubashomi ibarisyu siri ijiroba kubaga tantamunwa kuinya kujanza ilialisa dino kuliji indi ejo ya basi harisi kubasiga uji indi ijabo kukuba ibarisyu siri imanda magumi one asine wendeana uusara utimulombe uji indi ejo ikuchuma mulombe iwa ibarisyu siri imanda magumi one asine ino yebo ati, ino animi buyo mwesu, kandisi imagani, ajintu, ya usala, tinajibara oguya, chivoto lino, atuhune utina, iligabotu nape, katuhunune ujogela, kuli imatayo, usere mugila awa, kubona utina, katuhunzi, iutena, intujimwe, inini, ari, jeji, amwi, nishomaguti lino, nirureme, pejirembete awa, pele jabora ibuyo, umise soyangu, atuweze, mama nino, igampango, batheti, ogo, kutoka inka ibusiku wenda mamanino ajina matizio. Kajisambo mwe, agampango wa 30, lino, atubale, jejo, akubona lino, ogo, kutu siga. Igampango wa 31, mwabona, bayobo na mwana, wa mtu, babo ora mwuremu. Lino agampango wa 31, yerio yotu mabangiro ibagwe, kukulila kupati wa mwembo, yerio, bayobo nganya ibasare, ibagwe anto mwe iguswa. Umiuo yone, iguswa umamalino omwe ajuru, iguya kuli andu. Ibasarwa, bayo yutuga, ino chinzi, elio mwagwe omapenzi, ilesa, uyo ita ibasarwa, ibagwe kavela abo, mbachuda kujindi ejo, baga sarwa, ibaibere ulajiganana, aoro ulajiganana, iguendelana, ugusala. Uyo babali siuru, ili mwanda ambagumi, one asine, wendana, uusala, abo, baya kushoma, murumbe, iguswa, mumamilioni eni, abo, baya kubago, ibagali mamilioni imu Palestine, kumasuba ajisinsini, ya area, bagali siuru, sirijiroba, baga futua iguswa, kumamilioni, ino wendana, uusalwa, kwa kumamilioni abajuda, pa, mungana, mwenyiga, ya kuzariwa, ya gabajisi, yoba, pali mamilioni, omuya, ejitabu yo, baga sarwa, ibali siuru sirimwanda amagumi one asine bayo otoro bayo mfamurumbe jintu nchijonya mbojibede mumbuganu yaba masi ulina winga nkabela waga sarwa eri uyoitwa iwendela na huku sara amusive yonse yigosi enye mbunganyo ikabotu ibashomi baga sarwa bamwi tabashomi inga wajizibabu yo wambira muntu ewini aku bulegela kutondeze kwa kuti elio mpao sipirizi kwa. Yoamba, tebu shomi, inga wabuyo, alieni limbi, anchijo, jesu waga ambao, utajijita. Kajirimburi kusoa ingale, umbele, yaba nkutula, wabona gachi, amalege vyo barike, bayo nyona, aku ya taula, unsi ya matende abu, bayo fubazia, utanta mga boyo, agubasia, igutina, bofu, basore la bofu, yaga unka agumutu, utariji ndila mfuja inda. Na, wakasiga kulindime, mwini, wakari kukazia, onse, 그리고 원시 우루와나 이포네스고 와버레사 와가시가 카베라와같이 내쇼미 이포네스고 와고 이와버레사 나같이 이광고 나의 인가 티 와과시아 고무이 파함보 세지시 고무이 에리와 나같이 헤레 이와레사 우리론도게데 와같이 다괴 겐트이리보고 나같이 와가무고시차 이와한바보 무인수마 야 와가지타 와가지타 이고린디라 와진디랑푸 우리제조 와란다 와가시아 이와미야가 예가인다 미션투 에레구리 에보카로 에보미보리고리노 우리와이 마미리오니 우룽고루라 와보나 나같이 와 와가무고시차로고 무롬바나 우고한바제조 와같이 와같이 에이 세구쇼미 단위가마간 에조 조지타 나같이 이구타기타 인천이요 저건지 와보나 와같이 노메 노파레 야티 이구티 나 우리 지시 인초벤 이무야 우살라 무리 파워 야티 노메 노파레 나같이 뭐보티 뭐건지야 우지지타 가고리 와고 파라가레 나같이 보소 와가고 파지야 우빈 나같이 예보 와고 파라가레 이리 와같이 인가 세쇼마 펜괴마가니 에조 정가와지타 이구보라 와군보니 보건지야 이구토니 나진투 이리 요원시 무리제조 대가지 쇼미 내고바 나같이 인인처베니 디과가 와 와바타 쇼미 와가리 와바 쇼미 이보요 제지죠 와보나 제가리긴세 와보나 모리진파오 이구사라 브리피데 무타리에 이구요 브링코고 예 예수 와가이타 예수 지존이 와같이 암마레게 마리키 유치나모포 아소라모포 사본스 와가위디 무딘디 레제인디 나가시가 리스부아모 모바오바 야가과나 이모리로 야레진세 야가리 모토 야가 살리드 다이레데 아리아 와보나 에요 야가 오보나 보냐린 진디 네가 쓰가 우리 페트로 와가 이모토 야가 살리드 다이레데 아리아 와보나 카베라 다가 이보나 에료 원스 타타 마가파 마 바라 야암바 야가 인다 간디파 바요보라 바요보라 그린디메 오마 나지한다 에조 이문에네 아모네 이와 쇼미 메바지 쇼마 이와타 쇼미 타바곤지 우지 쇼마 아보버리노 이구치나 오미 우얀다 우가시 아우자티지 아루뇽 우완조 아진투 하베라 와솔라 우바 판톤데시아 아바가 쇼미 우린치조 예부요 이탄타무가부요 암바레게부요 마리케 아보나 레사 다가시아니 난카 에바나바구이 아무시베 마조타 바가사루 아레자 바리시오루 시리무한다 아마고 오네 아시네 아바가 오타미니 이무냐마 시가봉괴 이와괴 나 지붕과 나 지리존세 내우와구 체제시 이야고 이리 무지판가노 안지조구 인디 에조 이스라엘이 이리 무지판가노 페레 마바 이바리시오 이무한다 아마구미 오네 아시네 바타가지기티 아보 메바사리드 이토시조냐 한바지베데 이포냐 아와 무문가노 야바마시리노 민카무 야가사과 도건지 우바 괴레라 무가치 야무쇼보 와진투 아바가지쇼미 에페모네네 디니모모네 누아가라우마 롬웨 에조 이라지밤바 포냐 바라보나 우지보나 아이티가 바오 우지보나 야지스미게세과 톤데세과 무리보보 이로 바라랑가 안스 아오 무바이베레 우바나쥐 에조 가리아 우야 우요 에이 인가 아괄로 인가 아괄로 와레타 이구요 이구리젠가 안바보 파암보 바라지쇼마 와마나 와마나 내과구치 타바곤지 우지판루라 에레 바리즈구치 바가지탐불라 보아범부리 뭐야암바 브리즌토센지 젠타곤지 이구판루라 페레 니 니지스 이구치 인체니 내구바 으흠 야 에지기인디 야가리 아가치가 야이삼모모에 마디나마치지오 야지로바 야구치와로 위타반투 아바 Bamba, ah, Jesu, muri matayo ipati ya 24 agampango, na 31, ogo, otuwa swa igubala, wakwana, miembo awa, bagambo ni wabiro, ba, gindi muembo alira, ikwa muembo, wabagambo ni wabiro, ibabu karo warusiaro, uliba majuta, muembo omwe walira, nyomabona, muembo omwe walira, wakati, uyori siya muembo. Linamu wane igusa awa, na 31.
And he shall send forth his angel
eri otuma kunembo bangero ibagwe igutari omwe mabona libo biro babo agulira kupachi kwa mwembo inochinzi indilesa alibambira kukanana uligulira kwa mwembo ero ndechulira lesa yonse pawichira kunkondo mabona lesa ulakanana ababa angelo bayo yutuba anthu omwe akulira kwa mwembo. Pali mwisamo abonesya, umulombe wangelo wa mamanina, mwembo ulalira. Mulombe wangelo mutanzi, mwembo ulalira. Wangelo wabiri, mwembo wagalira. Tindi, nagatuma, amusibe pere. Tindi zinamatizio, njagambiri sikwa, onse bagali mujintu yomwe, jipati yabuleza. Wita iuswa, wankamu uyabantu. Wagali igulira, kumwe kwa mwembo, abela zinamatizio. Sirejiroba, jaga namatua. Amuzibe, ubunganya, basalidwe, na majuda, ibagwe iguswa, kusihogo, zione, ya majulu. Agamba, sinamatizio, sirijisambo mwe, mburi, moto wakabona, pere igutari, inamatizio ya jiroba. Awejintu, chagamba, omuja tigizia, inamatizio ya jiroba. Amui. Mwabona, ponya au, igampango, igatheti tu, sandura, kusiyoshi. Kikozi yanyo, ya jihindi, ya witwa, baba juda, Vasaribwe, ino amulange awa, mwabona. Erio uyotu mabangelo, mwembo, akumunganya iwa sale iguswa usiogo sione ya uchulu. Ino ulatariga, mwabona, tambi jintu, ya tigizia jina matizio, ya jiroba, awa, mwabona, waganana, ya jina matizio, ya jiroba. Itanzi, jabiri, ya tatu, ya ne, ya sanu, ya jisambomwe. Ya msiwe, ino mwiye chikosi jenu, ya musamu. Wabugoyu, indi mitawi, ya jo, nujiri mutete, agusuga imatu, njibo mulaziba kuti mainza aswena. Wombo bonya anyebo, jindi mwagubona, zionse, amugazibe kuti, jilafafi, noguba agumuriango. Uyu wa mamanino, mubusyo, mbaga mugusya, ilio jioba jitonde zionzi, ya mamanino anyiga. Jindi mwagubona, awa bama chuda, jindi mwagubona, zintu ezi, zimbi kazi jitiga, mwiosiba ejo, jijitiga, lino. Jindi mwagubona, abama chuda, wamba ura, uba chuda, lino amangiri, ino ni nkamunzi, njaga nanina. Bamasi, bajuda, bajuda, mwagubona, ino wakati, ya usula higwa, umasi onsi, kambo, kasinari yangu, abumwibu mbio. Ino jindi, wakati, mwagubona, bama chuda, ya batariga kubikade, kubi ya gulale, Hindi ewe Israel ya kutariga kiruga igunjira mujisi ijayo. Hindi ya kusiga ogu ya mbungano oliwambilite uwe mpa. Ulibio niyagayo tatu ajisela ishede igusigila umamanino. Ahanyiga ya gare kabera yonjira murupio pyongon. Nakubora mumilenium unyiga mpya mpya. Gati, nukuba kumuri yangu, ino, joro jwa mwe ja mwe, anyiga, mbusu babo mwe ibuyo, kulireza, iyo miaga yotatwe, ajisela, inga, ya unkaguli, uvaru varu, tunji ilogo, mujindi jareza, agokega ambo wakati, uri kumuri yangu, chobeni inga mwambila iguti, injerani, taiganyo nyonwi, kumanizi kwa, agabantu, igusigila zintu, izionse dia, chinzi, chinzi, itagalobi, iwaga sola iguta, iwa joda, iwa mana anyiga, jindi jonse, Tabaka kwenzi ujijita. Pera mwone injera ni njiona. Wajuta eyo. Yagabona kubweda. Pirugila Palestine. Eyo njera ni. Yobu na zintu ezi. Kazi jitiga. Yobu yaga buyo. Yobu yo. Yama manini. Yagaba ijisi jagumanini. Ka ijisi imari ayo eni. Kazintu zimwe. Njeyo mboi bede. Ino pari mpoto bede. Mwensuma. Zinamatizio. Tuzionse. Kazi chuga. Ino tujana eji agati awo. Chejo we, mawana ao, watu kede na, ndashuma, mwajuhwa, pejisiriyo, ndizi ejo, chega nana, pere, ndizi sekunji, uji pandura, pandura, iwamba, uye uotu ulindinywe, pere ndishuma kuti, lesa, ulama mela imaji, ayo, apa langeni, agwa, abawula, igabotu, mawana, agumulegela igusiba, mwajibede, pambo, hidi, tulegu muri yango, uliwano kujindi.
Now, notice, see right away now. It turns
Rino amzibe mabona ponya aolino waro njomena wajuta abo arimi iwi jindi ya mamanino amba ejo ya ujitiga polisi ejo agwalo rino polisi poligweneka botu kuti imigwa ilisabarangene bagali obo kwa mnyaga iri siulu siobiro mnyanda yosani vega sinzima kuti bayosa bangana umiuo yone samarisi obo Tulisa obo, mwini, tatu yandi ujogera, auchana, kukweza jejo, pambo ni jiseje ntujimui awa, jiandi sigapati, chayanda uchi mubone, gamutana, igatala maningi, andime kutegera. Mwone, tulisi, awalo imugwa uonse, ayo matoberanwa, ama jitige, amigwa na kufumbwa, mwumuyanda igujita, na ruiyo wakupange, uanyiga, na masena amigwa, na hili anto omwe. Harisa barangene, masena onse vajuda ali mukumukanda mu Jerusalem ayiri raise miko yabo ayalo rayijisi diwankwani yamiko ili yonse onse kobazi pao kuti balo mbajuda bakasinsimwa wamunzira eyo unyika mbisurwa ino mapoko abo akanyonyonwa tabazipe yebwati ino uzwa mukowanzi tanizipe mukowanzi tanizipe omwe uswa kuli Benjamin, omwe uswa kuli oyu, alimu, omwe uswa kuli oyu, tabazi, kobazwa, mabugu abo, aganyunyuma, murumamba, alimu, wamnyaga irizu, yabilo, nyanda yusanwe, yintubio, chobazi, chakuti mbajuda, wamana, abobo, balizi kuti, baga chogela munyiga, yabo, yabu ziyariwa. Balone kubabobo, amone, ne wakuti, tabazi mguwa yabo, peleleza, ulizi. Najibotelwa ejo, nyomulizi. Wagamba kwa lukuti masusu onse haumitwe yanu alibaribi. Amboni. Ta, suwege kwa jintu. Njua hapu siya alwo kubusuwa wa mamani. Ne wakuti, waga suwege wazi wankwani, yabo, yamikuwa alimi iuti nguni, umwe, alimi, nabari obu, na obo, tabazi, nabazwa, uli Benjamani, nabazwa, uli Rubeni, na Isaka, na nkobazwa pere neguba, lesa, ulaba itawa. Linamu kone mwujibu nisio 7. Tulabala ye. Diolo zile 10 azibiri. Yamuko wa aumi. Wabasale iguswa. Ulibonsi banjijo. Ulibali siolo zile 10 azibiri iguswa. Umuko wa aumi. Wabasale halimi. Balibambitwe. Ponya awa. Munchirirano. Oma. Ino balimuli. Bali munchirirano. Yamigowa. Neguwa wobo. Tabali oba lino. Pele. Bayoba. Bali munchirirano ya migoa. Chinze jioba munchirirano ya migoa. Utali imujuda walionse. Pepe, pere abo. Bagasarwa, bali siuru. Imuanda amagumi. Ne asine. Bayobi kwa munchirirano ya migoa. Oma, obo. Mwea ndisya kumutondezia. Katugo, jinjira. Pere, o mbombubo. Imbungano, mwere deguba. Monya munchirirano. Dino ndia ndakuti mulange igavotu, nogo, nakubala andime, ashonto. Dino, cheji jintu yemwi, ndiza, tomutana igubona, mu, iwitwa, kwa migo, mwambira, igainda, igubala jivunu chio 7. Amubale andime, igulangira migoa, eyo.
In Revelation 7, Dan and Ephraim is missing.
Mwiyewu niyo 7, Dani, Ephraim tabago, alimwi. Tababari tuwe ambabo. Samu kabona obo. Josepha Alevi. Baga kwe saa masenavu. Samu kabona obo. Dani Aefraimu. Tabago ogu ya. Pepe mnena. Pere. Josepha Alevi. Baga kwe saa masenavu. Agwa kwa. Kwa Dani Aefraimu.
The ever remembering God.
Kambo nzi balo, leza uibalu wali onsi, utaye ya jishomezi yoyonsi, ya kwiri ya kwe, oo, nianda iwa mbauga aliejo. Mabona, leza talubi jintu, ne wakuti jabonega, bo, mwimbo agambila Musa, Israele ya gari, Musa nga ogwea, kwa miaga ili, nianda yone, elibaga yuta, yutanta, ujindi ejo, lambia Abraham, eli ulungu iwagwe, yoyenda, mwiniga inyenzu, kwa miaga ili nianda yone, pao inga, yo, wakwisya, ajanza ilianguzu, kwa pao, wakambila Musa, ndaye ya jishomezi jangu, habera ndeseruga, uzozu itiri ya ejo, Kegamba, leza, talubi ntuwa ziyawe, nanka iuti, taluba sirunge ziyawe, elecho mezio yonsi, chaga panga, ulakala anchijo, pago gambo, lubatagaligo, lino, iuti na mwarangisya. Lino amwale, yenda utimuvale andime lino, mamuya, ujiotonomo, magumi o, ugampango, iga 29 awo, na ajipadi ya 29, mwini, pago gambo, higo ei, toita goguya. Dintu zionsi, zirijis igambo, iga hiyo. Deuteronomo, tuyanda kweza iji pati 29 ya Deuteronomo. Lino, mwami, hatu kwasika pati. Iutegwa tuonje kumwisia, lino. Lino, tuyanda ikutarigila u Deuteronomo, iji pati ya 29, kugampango ka 16. Lino, amuswirire, Musa gaganana. Kambo nyo mwurisi, inzira. Mutu wakara, mwenyiga ege pita, anzira, mutu wakasiga, iwinda mumasi ayo mutwakayindamo. Iwe mwakabona sesemyo na mituni yabo zisamu gwe siliva kwaidi ezyo siyakali agatikamo. Mutu onse wakali kwezaji mfinye mweji nini na ajimbi ibo mga chinini na musali sesia nyomalisi indweje mwe mbulijejo mwabona. Kigango kutekwa amuswirile.
Lest there should be among you a man, woman,
ikutegwa kutabi agatikano mwarumi mwanagasi namubashi namugwa oyojisi imoyo wakufutata muzwa obuno kuswa mwamilesa wesu ngunka nakuberekela tulesa kwa masi aya kutegwa kutabi moyanda agati iganu oyo usyala ndurwe najisamu chirulisya. Eri yagajitiga yindi naga mpa machwi arutugo oru ibuti wa uti walirongesya imwini mumoyo wagwe agwamba ndi oba aru muno ewa uti dendera mukwezezya kwa moyo wangu wini mwabona ibantu bati oh walirongesya mwini nyomolisi amupange igapingano kanini naye ntu imwi mbuli mbo bajitalino nyo mwabona jintu chijonya mwabona elio mwabona ibuti mbube wabuntu wabu hedeni mwabona ili mbulibu hedeni nalongesia mwini mumoyo wagwe wini wezezia wagwe wini mwiseso yagwe ini kuingizia ikukwe kunyota jagunywa buyo ejo tajibambi kwandano rumwe ufumbwa kuti ikuunka kumbungano uligabotu pao mwami akamuleke buyo pere pao ibugali pao mwami ikweli yagwe iyo usuga igurwana muntu oyo alimi ya rutugo lonse rulembetwe mpugo e mtakwisi echi yomwe uswa ulindirio na kuingisia yomwe ulindirio mwabona ziyo mulimba kabela mwami uyo simari yagwe uyo sima isinari yagwe iguswa unsi ya juru ndelio na jiri awa anyiga mwabona unsi ya juru. Yeyo mwami opa mkwala kulingwe hubi iguswa umikuwa yonse ya Israele iwenda na gurutugo lonse wajipangano oru rulembetwe muli eri pugu ya mulao kilago kutina muntu umwi uyoberega imutuni na kulikwezira imutuni alingwe na kulirongesia mwimi kwezizi ya kwawe mwini kwa mizezo ya kwe na kuberegela imutuni mezo wakati mwami mwanagasi mugwasi na mugwa inarewe yosu mazikwa chakumani na iguswa agati igabantu ino saa eyo chirireme mwaburi bwini ibukombi kwa mituni bukajita jintujijonya mumbungano niyaga ikainda akujita asunu ili ndaranga amulangira obosu wana Kristo mwagasola ibamba mwimu wakuruwana mangae ibazi ikuti diabolosi waliko sianisya akukopena mbuli mbuli ibasa ibareza Nenze jebi jintu yululeme jaga sandura nenze kubechi mwini watagambu gabotu ino mamambi nenze alo mwujito ululeme mwujito wamula wajitwa jabubi mwabona ino mwusola kujitajeji uzimasi ya izina sena mwagabona mwukaro pamungano mwinyamangonya oyo uwelegela zinkozia yabantu bafu apamibambi wagasola ikuzimasi ya izina ya mwami Jesu Kristo agopa bubande mbuli tata mwana amuya usalala jintu yijonya arutu oro unze iliajo mbuli bobo dani Ephraim bagajitaje yonchobeni unsi iliago papa wa mwami mu Israel suguli jengesia Jeroboam lino amu kone mbami batanzi jipati ya tuobu ndizi tuli eji ulindime jibamba intarisyo ari yejo chotukonja uyamina ejo chotubona bami batanzi ndianda iwinka ujipati ya 12 na mpango wa 25 ikusika ku 30 hao Jeroboamu kegemu jirundu ya Ephraimu akukara ogea ikuswa kuyamu ikuyaga penule elio lino Jeroboamu wakatikuli mumoyo wagwe mwabona uyeyela mumoyo wagwe ino igwami kuya unganda ya Davida wagali yowede nyo mwabona kambo kabantu ibaga unka ikutina ababantu baunke utalagu ikutura unganda ya mwami Jerusalemu pao moyo wabantu aba yonyanena elubo kuya umwami umwami Rehoboamu wa Juda alimwi bayondi chaya akunka kuli Rehoboamu Rehoboamu umwami wa Juda kambo ikajejo imwami wakabwesa ukulwaisya bumba hombe bobiro bangolide akubambira wakulisya ulindinywe ikwi yakuthala Jerusalemu popona tule zathwako wo Israeli oyo wakakukusya ikuswa munyika ya Egipita ili wakayaka chomwe mubetweli ayimwi wakajibika muli Dani elyo ijintu eji jakaba jibi kambo bantu bakayinka kuyogomba kumbere yajimwi awalo uli Dani mwabona Efraimu kubetweli Adani akuyaka imituni elyo aba bakayinka kuyogomba ezi ilo mpawa potubede kusagana ansi mwukaro wa millennium ikutandila alimilesa jijie ejibi ejo tababari tuwa agwaro omuya yawe ulemu mbubonya buyo mwai baruga jishomejo jonse ejibotu ulai baruga jonse ejibiavi ajalo mwye yabuyo yenye agokega ambo cheshoma rensuma agasola jonse ukara aji ejo agutawe magani mboli mboli buwaniga buenzu mwabona lino ibaga yeya kujatikizia ejo okuya pao ibaga yeya kujatikizia nchijo mpao baga yeya ee baga gonzia winda kulinchijo ya perimbaba okuno mwukalo wa millennium mwutaliga igwa hindi masina abo amigo nchimazikwa iguswa kulinchijo kambo baga iwelegela igubombi kwa misimu oboleza mwaga singanya zata gamba kuti mwaga sulaiga banigolai Jezebele oyo, amtantamuge kulijeju. Tataga mbaguchi ya kucha gana basindi ba Jezebele kuberesia irufu kuli. Kwa andani sigwa kutamani kuswa ubusi ugwagwe. Mutashomi mwenichijo pe. Namuswe mwenichijo. Agobolesa ulayeya. Mwamone peresena mwabonesia alia. Kegerede usumazi kwa. Tambonzi kiyachu ogwea mwanyina jipaisio. Ya ukambana ya iguonzia umupamu ya usalala. Mulegela ikubona sintu ezi. Pere wakajijita. Neguba umiseso ya kwe ya kuliana. Pere sigeri mujirengano ya kwe mumirenyamu. Ulababona alwo munchirirano ilondogete. Sigeri utina walibuanda huibala. Amuhire mbeboyo. Kabela inga mwaibala ukufuna ejendi Ezekiel 48:1 isika ku 7 ikubala 23 ikusika ku 29 Ezekiel wakabona mugo aumwi mubonya buyo munchirirano ya inakwana mujo kuno sio 14 Yohane wakabona alubo munchirirano ya migoa mambo mugo aumwi mubusena bwao kinzi jaga jitika yo mula yeya wakati gonsi ya machulu kuti elyo isina liyawe inga yosimazi kwa iguswa kumagani amiko kufumbwa kuti wakari gonsi ya machulu wakari ilim elyo aba ibali chulu siri mwanda magumi one ne bali kumusanzi awa mujibela jamiko nekuba bobo Hele yo mwabona hako ufazi kwa Agaji sii hiyo Haisio siyaba jende Ampongo mwabona linamone Azimazia unsi ya chulu Hele namasi mmaswa Muya usalala Iguwana jejo sina yago Yaga kusikwa chakumalina Upogo yago Akuta gonzia Yulewa mwenyika e na nyika Ijisa mbombo wana Abobo hao potu ingu Israel kunsi ili ampongo merere bagari jisi ibu sena ufumba iguti bagari anyiga ei igwa yabo diagariko ibaga kunja kusangani sigwa lino bonse jindi nagabaita ya kogu ya ibari shuru siri imwana magumi one asine ibagariko mwambobo bagari tuwe agwaro omwe elio Josepha Alevi bari ilikidwe mwusena kwa Dani a Efraim elio inga mwalanga kulijejo Onya awa kwa jiri iyo mwabona elyo cheyo isomejo yalesa kaindi elyo nyanda nyanda kajitanaba elyo lino nchinzi jaga jitiga wakasarezi kwa mjendi ya mwagwe umapenzi mabiabi lino utinaresa yosarazi ya oyo oyo nagalindu oyo wagari mwanagasi mwotu kere waga ajirwa vuyo ikuchana mafuta malampi yawe alimu ya Umusaraze winda, upenze kwa omuya, ulabika migo monya omuya, ujentu nchijonya, awasarazia uchindi jamwagwe, mapenzi, kambo walo, ko, usarazia, walo ndo, veta. Penyo mwabona galo kumane elio amlange awa bawa kwa bora barisiulu silimwanda amagomi poneazi kumane usalazi kwa kwa izwa elio mpawa kwa bora gwalo nagali nduona kwa bora salazikwa na usama zikobera zituba mwabona obo mbaji rondogete ombaji watelezi elio mulibyo chagobo mujinji ya mafukabi mwabona ba chagobo mujinji ya mafukabi wakarubisia ele wakainda mujindi ya usalazikwa kambo wakarubisia imunyina Esau mwabona wagena utwala kupati wakuzirwa ele wakainda usalazikwa batana ikuwa nja kuba asina iliakwe iku jintwa uswa chagobo kuya kuli iswa jiri nchikuwa zianyo ya nchilanu ya leza ya tondezia sunu lino tula honka kukampango ga 8 lino higa na kampango 1 namba kajipati ya 8 ya jivuno siyo 8 1 nizi kuchi mwagatala pe lino amusorebo yo iku swirila wama miniti mashonto hero lesa iwako churu atu guasye. Ngomu pairo wangu. Tuedegui ya kuti jinamatisio ya jiroba mama nino aji. Hazintu zionsi. Mbombo bo, izintu zirembe tuwe mpugu jinamatisio. Sinamatisio siri jiroba. Jika namatigwa. Yabubambe warununuko ikuswa kumalengelo anjiko. Kavera guonsi. Karagora. Yalo mama nino, yalo mama nino akupengana, wanyika, yalo mama nino akupengana, wabulenge, yalo mama nino azintu zionse, omu ya agwalo, mama nino, amiemu, yalo mama nino, amitiva, yalo mama nino anyika, yalo agwalo mama nino ajindi, jindi jamana, haibe ya gamba obo, Matayo jipati 7, ndamba, yovuno sio 7, jiva, jipati 10, jigampango 1, usia 7, jindi jamana imungero wakati jindi tajigabirimbi jindi ejo umasuba ajintu jipati uwoje tiga jindu jonsi jamana jindi eji mamanino mamanino namatisio jajiroba yalo mamanino wukalo wamungano yalo mamanino namatisio jajiroba yalo mamanino amiemu yalo mamanino amitiva alimu agwalo mamanino akutalisia mumireniamu ejo paji na matisho ya jiroba ilimbuli kutubula roketi muluo alimu roketi ilabotoga awa kabela ilatanta na kubotoga au alubo ilabika nyenyezi yosanwe imwi ya nyenyezi ejo ilabotoga kumwa nyenyezi yosanwe ikuswa ulinjio ilio mpao imwi ya nyenyezi ilabotoga kumwa nyenyezi yosanwe kuswa ulinjio mwabona ilasimana ejo ijintu jina matisho ya jiroba yalo jimani siyo buyo, chindi janyika, yalo jikosya, chindi chajeji, jikosya, chindi chajejo, yalo jikosya, chindi chajeji, yalo jikosya, chindi. Nitu siyonsi, ya korela ibuyo, ujinamati siyo ejo, ya jiroba.
Now how's he going to do it?
Lino mogu chimbo ya kujita, ejo nchotula zi, mbona, tatu zi, ayalo chindi, jazi ntu ejo onsi, nikutalisia kwa mirenia. Amuhiwe, unamatuwa wajinamati siyo eji. Wagari gule muga pati ya kuti ichuru ya katunteziko. Kuli ndirio. Mulumuno. Wamwenya wajisira jawora. Lino nchire muga pati. Ino nchinzi. Katunteziko machulu. Waganyina jintu jagenda. Wajisira jawora. Lino jisira jawora inga. Ijala mpalogo utina mujisi. Jindijibotu. Pele. Mugwe ima agati garufu. Gumi. Jivone gambuli millennium. Jagari jire muga pati, Yesu taga sula ujamba, tagwe umi wabo, Johane taga kunji agwalo ujiremba, Pepe, wagasi kwa kulemba, mwabona, ulibyo, buyo, taga jiremba, pere oru, ndumuno. Iliobaru, bagari imagumi, obire, abone, ibaga inhui, igumbere, ilialeza, oguya, yabalisi ya tuntimbu atu wabo, bagari gagulisi ya tuntimbu atu wabo, ibangero, bagari gagwimba wabo, ujuru. Namiyeye, kerabimu, asalala, basirafimu, ya uti Isaya, wakaji wana mutempele. Mbali ziri isambomwe, na imbali ziotatwe, ya mababa, ziotatwe, obiro, obosu iwawe, obiro, kumatende awe, aguruga, eru walo sigati amasiku, ya, iliareza, baimba, usalala, usalala, usalala. Ngumwamireza singuzionzi, halimu agwalo, jindi, wagenda mugati, Na kubora mutempere sikungozyo ya mutempere yakasungana obosi bwabo bwabo Eriyo aba ba Serafimu ndaga umusha angira bagalega ikwimba
Angels quit singing
Abauluga mubosho ibalesa labaimba usalala 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 ndaga umona tawe angira bagali ikwimba tawe kulumbaisha tawe tawe murimo wajipairo tawe yintu alirumo no Umuzikwa, rumu na rumani nipi, kuchulu, wajisera jawora. Osama wumu agu chulu, aga umuna, wajisera eji jawora. Yindi ayama sesigi, ajina matisyo ya jiroba, mupugu ya runungo, yaga churwa, amujie. Pere, ya churwa, igaberele, wagali chula. Nyomuli zina, Magari, wa iwele mega uyo wa kuinda uli nchijo Ndashoma, iba gazi Chejo, moja gabete, magari mabuyo Kambonzi, ino chinzi, lino tagwewe suuzi Pere, nila, nila mwambila Mujobu nusio jangu, jangu, janchijo Ino lino, siyami likuba, sibuindirisya, utina mbwebede Seuzipe mabona nili Sepedwe uzintu Yemanjeze esya Awulanga iwiabi Wagulile mega kungu Mbule izintu ezio Ndagamba zintu zimwe Ziagali ubanga zyesu Ubantuba mwi Pele jindilesa Zunguluga Unze Liajo Awujisipigisya Agwamba uti Chabwini Po uti elio Ndichwi ilialeza Mabona inga Jabonika wenzu inzira elio Mabona Ero lino Mulima simpe, mwei mwei, mwijibu mbili sunumasigu. Na jana jubunu sio, ejo, jayibununwa. Yili mumbali zio tatwe. Ejo, naga nana, ulindi nye, uru kwa sio waleza, yambali yanchijo. Hilo mpaonyo abu, adu sotogele, kulija ejo lutanzi. Cheji ubunu sio, ugotariga, ejo, cheanda, imwani. Omboji bede, ijuntu yejetiga, chaguti. Eyo misusumo ere jiroba, njaga mkwa, igundindima. Kabera, njaga gasikwa, igulemba. Ayungema sesige, mwaga bete, akede gunze ya misusumo. Eyo ere jiroba, itoverene, uhuma.
Now, why? Let us prove it.
Lino kambonzi, atujitondeche, kambonzi, galonkasie, gatasiziwe umuntu. Yohane wakasikwa, igulemba imagani, anchijo, neguba, igulemba, chiminisio, uchatigizia, anchijo, kambonzi, agakega ambo, wakanjina, iunyanyara, mu, uwejetiga, uchuru, utiinga, japagasie. Sena mwajibu wana lino, iuti na chile mga pati, hede, u, sanga nisigwa, kambo, yere dey, ujitiga, pere, jindi misusumo, ili jiroba, dinamu zile, jindi bangero, pali jiroba, nagai utuga, igulisya, nimbo yabo, wagari misusumo omwe, jindi Israel, niaga bungana, wagari mwembo, ilo jindi, nukutajigabi, ilimbi, mwembo wa mamani, misusumo omwe, Pele nje misusumo ili jiroba, gatungene, moonya, mumonchari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oyo mwewe ulondo gede, misusumo ili jiroba, mumonchari, yaga ninima, utari, ugamba ibuyo ubuyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gaitungene. Pao machulu taga gonzia kulemba yejo, machulu taga gonzia igusiba, magani, anchijo, tagwejimbi, kambo tagwe yusumanane, yagali jindi, yagulikwa, yagali jire mga pati mane, yagabamba, iwagasie igusua, mubangero. Lino kambo nsi, yudina satani, welela, uje jata, nga wajitaru nyonyo kuru pati, kulijintu yomwe, jata zi. Ino ulagonja, iku pandura jirijo, si mchayanda, ya uligo sianisya, umushobo aumi wajipego, ndashoma mulai, pere tagonji, iku sibajeji, tajirembe tu agoro muti, galo nkasie kama niliku, ivangelo, ndu siyonse, siyaga umona, utina, yagenda, iwaga pa, ndu jemwe, gobo, siyaga umona boyo, galega, Uli siyatu ntimba, ndu siyose siyagalega. Jiroba mwere waleza ulondogede. Jiroba, ponya eni, amunchali wansi. Mizusumo, ili jiroba, yagandini maantomwe, yagutungana. Muli kuti yakali yupandula chinthu chimwe pamusibe. Ndiyendi ejo, Johane, wakali talikite ikujiremba. Wakati, utajirembi.
Jesus never spoke of it. John couldn't write.
Yesu taka sola kujikanana. Johane, taka kunzia kujiremba. Bangero, tabaze kujatizi anchijo. Ino chinze, yala mchintu ejo. Yesu nchagati. Nubababa angero, ibaku chulu, tibakazi. Ijintu kujatizi anchijo. Mwabona, mwabona, taka jizimweni. Ikati, jitaleza, mwaka jiziba. Ele wakatu ambila, jindi, kwa utalika kubona ezito ndezio. Kulibonya, ino, mwia usugu, kubusana abu mwi, na, chibotu, amusibe. Kwa utalika kubona ezito ndezio. Kulibonya, mwabona, yuri satani, laga kwenzia kujijata. Utina mwia nda, tujemwe, wejetiga, ino, amukabwese, machu angu, kulijeji. Utina ndi, iganza iujita, tujemwe, ndesika botu uinda, wambila umwe, iujatikizia inchijo. Ikutali, iuti oyomuntu inga, wajamba pere satani uyojimwa. Mwabona takwanzi kujiziba mumoyo wangu obya. Ufumba utileza tajisiside moya usalala. Wobo hili agati landime aleza. Mwabona tajizi kujatizi ya nchijo usigira wajiganana. Aho urajimwa. Eru ndasorega nda pambira ibantu kuti njojitaji ntu kilimo obo abobu. Akulangirila jabulosi usomona ikui yonsi. Ndiyakwanzia usiga ugea mwabona undi sunda. Kuli chijo, pele kuti na, nda jana iyo bonus ya uswa. Kulileza, akutamba buyo jintu, uchatikizia nchijo. Aho, kulande. Amye satani, uyo sola ukopela. Ya usola ukopela, zintu ziyons, ziyombungano. Yo ya kujita, waga sola kujita. Tuajiziba, inda, ulisugura na Kristo. Pele e jintu, jomwe, ya takonji ukopela. Takukabi kuliko zianisya, kulijeji mwabona. Nkambo, tajizipe, takuwenzira kulingwe, ya kujisiba, walo, kugwewa, iwa tatu. Takwenchazi kujatikizia, chijo, mwabona, kaji mwisi, kuligasie, kalete, unsi, yajejo. Ule mkulilesa, sichulu, wachulu, sekwenzi kuyeya, mbubonya, mbumi wangu, bona, jindi dabona, lino. Tandi zeyentu. Ndilisi, intamo itobela owe. Pere, tandi zeyentu. Inzila, ya kupandula jeju. Tarigala mpipe. Ndajiremba awa. Jindi, njajitiga ikutina. Mulago nja ibona awa. Boima, utaunki ambele. Iguinda, eji mponya. Ya minikuba, siku indirizia. Ndamba, ibuyo ibuini. Pere mleye ya kapusu kandini. Ago. Ega sola ikupandula, yos inzira, ikuntu, obo, obo, kede, ikutobela, ulibobu, abobu, manjezezia, mugati, imushobo oyo, ons, wazintuna, walo, wakabamba ikuyo, jigama, ikipati, ya kuliko sianisya, ikutariga, ikutobela, inchijo, inzira, wabagerete, ikunyamuna, janza, agujata, ibantu, imi, ikuba, agunzuima, na, bantu ons, bagajisi, unzuima, mumanzabu. Bemula ya jindi, naga nditola atala, aguti, ogu, kogo, ugwerwa, iwa tatu, kabila tagwe umwi, uyogu ziba. Mula ya ejona, zirengano tazigagiri, jarombwe ni nchobeni. Rino amziwe, mula ya jirengano, ya manda kutemana, chari, la, pawe, yendoje mwe, kiyabu ya, naga mwambila, figi e, iguti, nyebo, ya gariko gonsi, lindi nywe pere, naribu zia na, magajibona. Remember the consolation of the vision. Mulaya, banda kutema, jirengano, jaba angelo, chindi, mega swa oguno, kia wali sonana, mulaya na, ino, chindi nzi barumi, mulaya na, amone, wakaribuyo kupotoga, kumwe kupati, kwa muzuzumu, aba angelo bali jiroba, bagaribonye, mbombona, kupotoga kumwe, kwa muzuzumu, aba angelo bali jiroba, bagaribonye. Eyo ndakabona kabelele chindi, naga chula ajina matisio iye tanzi, ingi ndakamwa, mulikuti, ya gale chwi, ya muzusumo, walimi umwi, wabanyama, bone wakati, bora ubone, amusibe, muzusumo umwe, mirumbe ili joroba, ya gana matikwa, alimi, taigwanzi, kuyugununga ikusigila, kubusu wabwa mamanino, wabu karu obu, mwabona chepandura na?
Now have you noticed the mysterious part?
Ino sena mwabone chajibela, chama sesege, chanwigi ino?
That's what it's been.
Obo, mwajibede.
It's been.
Ejo, mwajabede. Pagali muntu nsi, imuntu. Bagali ba angelo. Ba mwami. Bamusibe. Mbabo bagamboni. Gali watatwe. Gala kede au. Mwege ya inda. Windi la amini. Mwege ya inda. Ndagali kutala ulale. Mumalundu. Musi ya Mexico. Mwagwesu bobiro. Mwaba kede awa. Igaba nonkora insoge na abwizu. Unamatira iguswa kumuruge. Gwangu. Agubotoga. Wagaba. Ogo. Wagatandira. Iguonega mburi. Usunga nya marundu ansi. Lino. Mbombobo. Sega ambira bagwesu. Pere bagabona. Rwandano. Ilio wanda ambira. Lino. Waliba ambira. Wayaguche. Mbobo upambusi. Wajirengano ejo. Wawona. Lino. Umuzibia. Mwesu sotmani. Taka chai inyama. Chari ikutobezi. Twagali ikusola. Uchaila nguwe. Elio wakati. Lino sunabasigu. Wejitonde joyago. Taka jijiti. Werede kuli sarazia. Omini ujindi eji. Jaguswai kwa baba angelo aba. Elio ndagali kwa. Utawanzia uli jatairu wangu. Mulaye. Ndagali kumbo. Bangelo. Bagali kusiga. Ujwe. Elio. Baba, bari kuinda, daga kwe mpa antome ambabo, mulejo, ibaga siga kutwe. Yero mga sufredi, uli omu na sunu masibu, ugamboni, amwe sunoman, mbole, motoka sile mga, daga la ofi, usungirisya mga arumi oyu, amuchani na inyama. Sambombo wa, mga su, sotman, ya, ngoyo uli ngwi, ponya oguya, daga sungirisya, pere nekwabo, wakati, daga jijiti, zega amba jitu, kazu manana. Yendu jimwe, ukede gulbasu, watete, ibuswa obo, ulaye ya, mga su, sotman, irumebo, mozia gambirwa ibuyo, jitu zimwe, Yaguti, Yagubika, Amwes Norman, Olivoli Mugas Norman, Usure Oge, Gavika Unsi, Yajigwanke, Iwuti, Batagambi Ejo, Yagarigujitiga, Sambombo, Selanda Ganyona, Tantamuga Tente Ejo, Priobo, Sambombo, Ikambo Ejo, Mojagabete, Mubonya, Mojagabete, Ami Mugos Iwuti, Sega Iwonji, Ujamba, Iwusira, Yagajitiga, Iwona Iwuti Navan to Inga, Bayoji Wisia. Amisana mwagabona oyo mungelo omwe lagati omwea wali mungelo ukambia wakarangisi ayilogo lindime iwinda umwi wabo mwraya obo bagali mwri bandagutema motatwe umabasu omwe atala ili omwe mwonya munsi iliangu hawa kubara ikuswa urumwesi kuya ululio lagaba angelo wajiroba wakari kumwesia jamba iwinji lindime iwinda wamwi wabo mwraya na lagati wakajisi igangu igawi Lagatu kumene, mwri babo alimwe, wakari kuhuruga ikutwazi ya kuchwe. Mwraya, mwri babo.
I said, pick me up. Lift me up.
Lagati, wakati nga mna mchulu, kani sumpura. Mwraya ejo na, keji mwajibede, mwui, jinamati siyo jajiroba. Jintu ejo, yekatibusia abu wikwangu bwonsi. Amen. Yalo, sinamati siyo, simbi, yekamba ikunji. Kurindime, mwini, kere o, tamuzi, keji. Yagari wamba, waji ndi yomwe, mwomi. Ndagawamba, nagawampore dalesa, ndi. Umane musuangano oyu, wago Felix, umba mtu, oye, andime, barisi, nagakara, mumalundu. Ifumoji mwi, nagawuga, akuinka, utala, usabino, kenyo, ayumalundu, agarankeli. Malamfu, mapati, ndagatanta umia, ili wagari, nagondu ilanini, yamatende, wamana igulea, yabuya atala, umalundu, wa lemon, uli, penda, Kwa mamaye, ali magumi, otatwe, iguya, utandila tukogola, tuli magumi, otatwe, ajanda, utalo oguya. Na so, wawukutala, mulundu, kufuma maningi, wawutanaba isigati, atanda guinda, kukagondo, agaganini, kamatende, kukumulizia, nyara, atuomwe, kakari mfwa, kukudu nena, kuinzira e, ili undaganyona, akutanta, mnyara imi mipati, iwosia, oma, nyanda, ya tukogola, Uyamujuru. Yeru ndagafuka maansi agachiga miala eyo. Ndagabika ansi Bible eri. Ndagubika ansi bugu eri. Eyi tablet inini. Ndagati mwami leza. Inu eyi jirenganu. Jamba ansi. Diri. Ndagati mwami ji. Sena jamba ilufuka wangu. Mwaya. Ndaga mwambira. Ndagali kujeya uti inga. Jamba ilufu wangu. Kambo. Jintu jemwe jaga potoga. Mane. Jaga ndisunga wanya kumani nina. Mwajeya. Mbangae. Ibajisi. Ndagaji mwa. Ba, Masimpe, unyose, eo dagaea, ikuti yagali ugonzia, iguamba iruangu, iliompao, muganda, yagati, ino, yagali jinsi, mwami, ino, jamba nsi, tena jamba kuti, diofka, kutina, mboko vete, uligabutu, pegambili mkashi wangu, kondilegera uyo, usumana na, kupona, ikutina, mulimo wangu, wamana, yeliu ndagati, ino yagali jinsi, elewaka josia, igamboni, urandiyeya, umuambila, kuti, yagali jinsi, wagali igusumpuwa, Wamuri mwangu, sa mwajuhwa, elio kekede utala, sabino kenyo, itata wakujulu, ulizi eji, ya wini iwayo mburi, mbomu, wana eji iwajitiga, avangelo, wala seru wa nchoveni, sipigisi ya mulumbi, onse, wangubonya, pao, mulisina uswa, ulileza nape, gamba kunembo, nyebo, ujirengano, ya gunja, mwambila, mane nchwanga, nyaga mana, tambo, na agasibu, imusabino kenyo ni, Hekere iu tala, uguya, useni obo, nagatambi gide manza angu mjulu, kerio ngu, mbuo, waga tapide ansi, nguwani yangu, isia, indi, nagari ngu uguya, manza angu mjulu, kepaira, nagati, mwami resa, ino e jamba ansi, peji ngwisi mwami, chinzi, edajite, iu na chindi yangu, jagu ya umunzi, kundelegawa, iu tanta awa, awo, watakandi jani, andi yandi umui, norila, onsi, jina dauka, ndi anda, Uyo imugashi, iwe iuti, nagawe saa, ibi orwendo, elio, nabagandi chani. Kwa ndisi saa mwuse na mwui, uti na, ndiyo unka iuswa, haa, kundelegela unka, ndiza Joseph, tori chani na paibe yangu, palire awa. Iuswa mwui, kumulegela kulibelestia, wana, uti na, ndiyo unka iuswa, kundelegela iuka, mwami, elio, ndaga, tanda. Vigite, imanza angu, elio mponya buyo, intuji mwui, yaga umma chanzari angu. Tandisi, segunzi kwa amba, sena, ndagamuka, uyona, tandisi, na sena, ndaganyongo muya, tandisi, saja kari jirengano, tandikonzi, yumambira, jintubuyo, chegunja, igwa amba, ejo, che, jintubuyo, chijonyo mburi, bangero, boba gabede, ilio, jaga uma mchonsari yangu, yundakalanga, kabela, jaga richeba, ilio, jaga jisi, ziyati zio, ziangale, zibotulogo, talimi, jaga jisi, ziwabili zio, ulindirio, Yangwalidi, yewemba, wagali, uwonega, mburi, yentu yemwe, mburi, prom, mburi siriva, yuyo yagali, igubala mamaningi, yuyo yagali, igubosi, agapati, igumpela, yamapeko, oma, elyo, nagae, saa elyo, kanyeri juntu, yivo, tukapati, yelera nchoveni, mchanza, ilyangu, nagae, elyo, nchibo tulogo, pe, nagati, yawe, ndayo wazi ntu elyo, yon, cheba, nagae, ino, Nijitanzi alerio Ilo mponya au ichi Yaga sunganya ansi Binda au Yaga yuntani ya miara Gati Ndichevari ya mwami Ilo mpaonda gaswa Kulinchijo Ichevari ya mwami Nuguti Ni yagati Ichevari ya mwami Pere yagati Ichevari ya mwami Karimi Uli Omwebio Ni mwami Oyungureza Eyo halo uchis icheva Yome elu Ndeki ili agu Ndega sora kupona alio Yaguti Wondi kwa siya Leza Hei wiku desigi ili agwe Lisalala Oguno Ajwi e lisalala Alirede awa Ndeki Amen Oh ino mbusuma Motupona mo Ino chintu yipati Mwabona ama sesili Agaziena Iwa tatu Kengi ogu ya jindi eji Njagandi siya, ito jimuja kabora puyo, ulindime, aguti, utayo, lino, sega ni wajwa, mbuli mungati gangu, yaga nana, nere, nere te, umwa mdila puyo, wini, chejijo puyo, yaga jitiga, ito jimuja, yaga umma, aguti, utayo, ogu, ogu gweru wa tatu, ugweru wa tatu, mulagu yeya, wagati, wagajita, iguwa, pasuri kwa ziani siya, ibanji ilogo, ari yejo, ejo, choga sola upandura, pe, gati, utasole agwalo, Ogu, unajiena, manga iba yeya, chilingano ejo, ba, yonse jamana, yate pingwa, uliko onse, ejo, yata ndila guba mnyaga, ili sambomwe, yaga inda, mnyaga ili juroba, yaga inda, yaga mnyaga ili juroba, yaga inda, igati, utasori ikupandula ogu, gati, ogu, kukwerua iwa tatu, ere, njogu swana omuya, mbombu wana, wakati, utasori, nagari yuki antomwei, igabusu, namu kwanda, mnini, jindi, naganda ambira, igati, lino, bamba kukwela, wako utanzi, jindi, wajita, inswi, yozusa, utomela namola, igati, pao, langirila, kukwela, wako wabili, igati, kambo, wakuyoba, wiyo, igaswika nini, wakati, pao, kukwela, iwa tatu, uyoyichata ilova kutawusi bonse vakandisunguluka vakati mukazi Branham tulize kuti inga wajijita haleluya mukazi Branham awo pekaphatira ankhamu ya pakambozi mwabona ndabayanda bantu bayanda kuti vophandula zinthu zyonse eji ejo iwo ndakati ndakati tandizi ndakati ndakangwisicha ikuzera inswi lino ndakati lino iji nthu yitanzi chochita ndiye inzira mwayiyitwa wabona inswi wonse wokwera kwera namola ayo machenjera nchopeni akuzera nswi apoko ndakati kwera kwera namola lino nyomwabona cindi ndakakwera kwera namola cindi yitanzi inonswi latovela ingo here pakali twana tunini eryo yakalipiyo ejo nchopakali ikujata owa mphaonda la ati hao muyo niyokhala eryo ndaka nkwera kwera ikuswa ankhomwe eryo ndakapa answi pere ndakaliponya mbuli ukanda ali namola yakalipoyo yakali inini loko ilo mphaonda kalimbi okuya khavela chinthu chomwe chakati ndakakwambira utachitayejo ndakatalika kulira konse katambo kakali ndizambaide mulipopo eyo ndakachisi kalimbi alya kerira kamuthwe wangu kaugogomene mulipopo ndakati leza ndi wondijathira ndiye munthu mufupa mwami nta wondijathira eryo nda kachisi katambo aka eyo eyo iye nthu iye kachisi mudzanza lyangu kakali ikabusu kanini ndamukwanda nthandira ikulampha popo eyo ndakachisi swala oyo wakali mukati ikuthandira muthwe wangu wozunguluka ikuthandira yachisera ya inchi popo eryo liso ikabusu ala yakali ikuthandira ipuyo musera wa ikudya ikuyinda 116 anthera ya inchi muliso eryo ndakali kuswala kunjizya mukabusu akakanini ikakole aka ikaphati nchopeni muli inchi ichi yakasika kati tokonze kuyisya pakwanda vapentekoste zinthu zigambya kwinda ikati lino valeke valike iyo awobuyo wakandinyamona wandithula athala kudi khasika alamfu maringi musangano pekali ikunkha kuliponya mbuli itenti na chikombero iphati ya mushobo umwe iyo ndakalanga nkhapera kwakali kabokesi kanini mbuli ikusena kunini omwya mulupazu iyo ndakapona muli oyo wakali ikwambawa munthu umwe athala ali ndime uyu mumuni ngomupona aya achifanikiso pakasunguluka ikuzwa ali ndime mulipopo akuyinkha atha ya tenti eryo eyo kati njokuswana okuya iyo kati oku yova kukwerwa ikwathatu alimi nthaka kwambiri munthu eryo musabino canyon wakati oku kukwerwa kwathatu ero nzeyo zinthu ziphati zinkha anchijo iryo jomwe yakungululwa sunu na chiro chimwe ichimbi yakungululwa sunu khavera kuli chinthu chomwe ejo chitakonzi kuphandula pambo chili mumwamba utazizirwe pere ndali mkwa ponya ayo akujilanga ikugama nchijonya alimi oku kukwerwa kwathatu ibora eryo muya usalala waleza oma ekambo ijulu lyonse choyakali mulumuno lino nchipothunda ndayima mphonyawo mwabona ndapuyo ndali mphwapuyo ikulingulwa ikuthamba kunji kuchatikizi yanchijo mwabona apopo ambuyeyepuyo inamatiziyo yachilopa ikambo yetachulwa mwabona ikambo athawa ikununa thakwe umwi werede ikuzwa makani anchijo eryo ndiyanda kuti muzive khethana ziva nilivachwi limwi kuchatikizya chejo eyo chilengano chasika nyaka yaka inga mulachiya ejo na eryo cheji mbochipede mbulipiyo eji chimwi mbochijisi seruka ponya kukama muchwi mbuponya oko kuchakapete yolesa ulisi moyo wangu peka yeya indi chomwe chinthu chilipopo muli chejo khapera cheji mbochakapete kumukisya ikuinda mbothu yeya oma yoithoni chakuti chiswa kwalesa khambo mwabona yerede inchopeni ichomeziyo yalesa ikuswa mamalino mulumbe wasiva amziwe lino ya mulumbe wajinja mamalino namatiso eji nekuba wa pakayipununa yonse namatiso ilichisambomo pere ambi inthu chatizya chachilopa eryo inamatiso yachindi ya mamalino chindi yathalika payo pakaziye kamaninide kuyendana ku Bible nautana pakuziva yeyo yeryo amuyeye jiyopunoziwa 10:1-7 yiphati ya 10:1-7 umamanino amulumbe wangelo wa Jehova wonse masisi aleza nga yoyibununwa tulikwe jendi ja mamanino yakuthuwa wayinamatisyo ya Jehova. Ino ndakazwa kuti ikuzwa bomwe mu nsondo mwainda wege yainda tuno yeni nere kukamba kuka kuti amulipombi amyeye lesa laberega mu zinthu zineni zeka zuba incho yakali ikuhamba ula inchoveni ero lino ndachibona jiri mu nzira ipombede ngamoyo yakuti inthu yimwe muli checho inga jayibununwa kuvatikani na pere jibora buyo muli johani mbabatsi jibora muli ikuzyalwa wa mwami yesu mujiri dzoja banyama ulemukulilesa bobo amulikwase wora lilafukafwi amen uli wano oma inasamwa kubona vini vachilengano jalesa bangelo kali jiroba avandileta ikuswa kumbo alikoola ikuswa kumbo avachokera ucwe uleta okuno umulumbe oyu wasunumasiwu oma ino eriochi yamusunsumwa mupati mulimo wakaletwa okuno ikununwa ikuti tondeze kwa ikuti yakali jalesa amuyeye buyo seika zizi na matiyo ezi alimwi siyayibununwa mbwiki ino sena umwi wakayeya apo yabangelo apo bali jiroba mukuba opo mukuba mulumbe oyo wakali kubora balubangelo pamandisosesya ikuno khambo kachecho mwabona amuyeye mutumwa wa jiroba wakali iwatumwa bali jiroba pakali umwi wakazizulwe ikapotho kulindime angelo wa jiroba wakaponeka ikunji kulindime ikuyinda uli onse lino mwabona pakali inhwi muli bobu lino chiyandabuyo kuti mubone elyo ndakali inhwi awa alimwi ndakali kulangilira abo ibambi mwabona umwi inkamu intanzi yabayundi banini mapepe onse gaomina ansi mulabayana ilo bonse bakauluka ikuthoi yakuchwe elyo nkhamu yapiri bakali kumwekesya bayuni baphati maningi galiponya mbuli inziba mababa azembi abauluka kuthozi yakuchwe kukwerwa kuthanzi kukwerwa kwapiri awo bakathovera bakali ba angelo elyo mbuli gandikwiponya alya nkhapera wakupothoka kwakaswa iyo ndakali ikulanga kunzira eyi kuyakumbo khapera akasiya akuninyamuna mukati omwya ndakaunkha lale mukuthazi bayi kwangu eli umwi wapo babora wakali umwi wakaboneka inzoloko kuli ndime wakali umwi kuli iwangu iwa kulumwesi oko peka njira muli pandakuthema pere ikubala ikuswa kulumwesi kuya kululyo nakaba angelo wa jiroba mwabona abora kubosola lino amuyeyi ibathumwa bali jiroba sena mulayeya piramidi yakajisi mwala uthuba wachiroto ya Junior Jackson ejo yakamu pandurida mwabona amuzibe usiku obo nekaswa alimindi wakali isiroto sili chisambomwe siyakasika ejo achimwi yasiyo ikukhama uchinthu yomwe awochilengano yakathalika akundithumina ikumbo alimi Junior wakali kulangilira uchindi amuhibe amulange mochilondokete lino da ndalangira akuchoma kuti nyepo no banthu mulangwisa kuti ndisola ikupitha eyi luzyalo ali Jesu Kristo uli ngomoka mwini wakonse wanchijo alimi ikambo ikalike mwa takandimpha wambawola ikale mulibo mubumi bwangu pere eri wola yaswena wawona amzibe inokuzibamba kasimphe kuli ndinywe kuthegwa chikonje ikusaka kungugwa ndibambira ikumusiya alwo tandisi kweyakuka ndede ikukambauka makani mawothu mumasenambi eye kuti ingawamba kuti ndakamva mucheyo yonse yachiyimo chakuyindirisya tandisi chinthu chekonzi ikuetheka munthu omwe napa omwe ndichisiwuyo kuyinguzi kulilesa kuli chechonche ya yandime pere sako kasola kuba chindi yomwe neikasola kumwambira nthu chimwe muzina ya mwami eyo yathakati uleme nyaka eyonse thakwe umwi umbi ukonziya ikwamba popo inkhamo lyonse ndakajamba nzirapuyo yakajamba lino andimuthondeze puyo ikuti eyi nchakwini nchopeni akuchisindikizya lino amuyeyi kuti na kulisimuya namusisimi ndi mwami njokanana kuli nguwe muzilengano akuyipununa kuli nguwe ziroto kuphandula ziroto checho josepha wakali kuonja kuphandula ziroto akukanana akubona zilengano za owo mbwini Lino amone eji. Eji lino. Jindi eji. Njaga jitiga. Dunia ogari mkwe. Kumunda o. Ogari jisi. Ogari jisi. Piramidi. Pati. Rinchijo. Mulibobo. Ahimi. Ogari imfiyemwe. Njaga limbetwe. Nyara. Kamera. Ndagari. Ikuyubunu na. Chejo. Kubantu. Sambo mubo. Junia. Utandila imaga. Baitana jitiga. Ilu amone jitu. Jitobela lino. Nagabweza mchogo. Omungwara. Kaguji. Igosola. Imi mugati. Ogari imara. Utuba. Watagaji si jaga lembetwe alingo ili ujindi ejo nagatari ya uya umbo ili nagabambi la bonsi nagati mutaga mki umbo amukari awa agulanga alijeji kusigira papiruge igaita umbo uli jipotoga igabwe chagutwe muya usala kwa upandura elifi litare medwe lino utina ejo hejirondo gede iuba ilesa singuzi yonse Ndiyanda uchi musibe mwajibete. Ino nchizi nchesola. Jiguamba jeji. Benzuma. Umutonde ya uchi tulimamani aji. Ino uchi nazi mwi. Jirondo gete mburi. Mwaga bete uchi. Mwanya ajeji. Jirondo gete mburi. Wagerete uchi. Uliwanu. Tulimamani no. Benzuma. Ya ufambana. Chioba jindi manide. Vali mamilioni. Bayo segiro maomi abo. Vali mamilioni. Bayoba, abo, vali, vashoma kuteti, baba futuga. Bayoba rwa iguba, iweresyo, ubukaro wa atomi. Tukona wora, jama malinu. Uruzi ya rogwa, leza singuzi yonsi. Urugwasyo, iwawe, ubantubagwe, iutegwa balange, iumbere, ulibonya, walino iwa Kristo. Jindi jilangkuboti, Mugwes Branham, ndiza miaga iri magumi obiro, ndiza mumiaga iri magumi osanwe. Ndiza mnyaga iri mwanda. Tandisi, karimu ndiza jifumo. Ndiza nukuba sunumasiku. Tandisi, karimu kufungwa umi. Wamba kuti ulizi, ulirubide. Mwawana, tabazipe, leza alike nguzi. Ina mbwone, abobo amuligwasye. Winda ulireza, nambe wini, kuti ezi, zira tuwerua. Umuya ulindime, utuwerua winda, umuya usalala. Alimwi, ulisyo, si, yayo, yari zibia, mwusina wajo, mbaibere. Ino, ino aga gasi ega pati, gare degunsi, ya ina matizyo, eji. Tandizipe, tandizi, pega gunzia ujimwisya, pega gunzia ujiziba, uyo ejo, ya, uyo, che, che gamba, ere ndirizi kuti, ya gari imizusumo, ilijo, la indi dima, iluwayo anto omwe, Ya kusinzinkanya irobo, igu tima ibo yo, indi, siri iroba, ya andeni, eo, yaga, unguruga, ikuba yuntunye mwe ijimbi, chega bona. Kao, jindi, chega bona jejo, yaga anda ura upanduzi, yaga suera winda alia, havera, sega gonzia kujubisia, mwobo chobeni, mwabona, yora, tarinasiga, wini, urinchijo, pere, ya, jilenda. Mumubalo oyu, wabona, ye mkubora, monsi abobo ijintu, ulindinywe ya kujita, pie ya kuti, ndagana na ulindinywe, musinari ya mwami, amalibambile, kambo, tamuze jindi, nituye mwi, neji wanzi ya kujitiga. Dino, jindi ejo, ya baate, jalo, kujibete, antela, yotantamuna wensuma, ngarisi huu, silikumi iguswa, ulindime, kambo, bayagwa hamba kuti, Mugwes Branham, usola gulibika imwini, kakulipanga imwini kuba, umusige na musisimi, na ajintu imwe, umbele yareza. Ani mwambile, bagwesu, obo mburubisi, imwambila buyo ejo, chega bona, jaga ambilo andime, pero lino, amu yite kufungwa, chomu yanda, kandizi, uyo unkagu, ejo, ya kujitiga, tandizipe, ndizibyo kuti eyo, mizusumo, ili jiroba, ijisi imasese, ayo, machulu, aga umuzi. Bonsu mwishyana, inga, ngo, tulangila, ikubuga, ajirao, inga, wabuga, ajirao, ndiza umulima oi, oyo, wega sola, ikujosi eibantu, wetwe, wabambanta alisyo, Halimi ibutina, ya yuta, nyomusia umaninina. Ta ugabi bobiro besu awa, ajindi yomwe, mwabona, utina mbojibete, uyo sumpuga, nyo unka ansi, tandizi, ere, nagajane jorwe, minda gulireza, igulanga, akubona, mbojagabete, mwabona, ujibona, kajifunguruga, igunjibo, lino, obo mbini. Yondima simpe uti, magabona isintu, kere ujitiga, uvijino, lima simpe magabona. kuti mulombemo nini muna Collins ukede alya gafwa usiku bumwe uyo musimbi muneni vabagisi rugemia iwami balesa uli mukusika alimi uyakuswa maningi kuswa kujimvule uya kujinthu yeni mulimo jakapeke ino ejo tajete ikusika ibantu ikuswa ukululamikwa uyakusalazikwa uyakulupisyo wamoya usalala elyo awo 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 mwabona tiyaposwena maningi inchozyo kulileza ndi jonse yamawachi kubona na akuthawusi ba methodisti anzira imulumbe wanu wakusalazikwa wakali athala uli oyo rosta wakakambauka yegono wa pentekoste satamuzi kubona na mulumbe wanu wa rubisyo kuti laindila ali oyo wa methodisti wakakambauka mulezi chowambana otwaji sizintu zinji yakuyakuya elyo wamopo eli kuti na kuli umwi msampaula jilupite kapela ibantu kabamba ntu jimwi ejo yakupeci nchonzyo akuthali bwini ndasulayika ejo pelenda ndayandisya ibwini utongomene pakukwe imakani iwundi ngomu nyonganya inzira e na nzira e kuti na mwini leza yakuthondeza mbuli ibwini kumalekera ili kuti na pachiti ejo pomwi pamasipa aya chakufambana awo yengano ijangu ijakalulame lino mulabona awo ekalipikha iwangu dalili na yoba Wes Branham tikonji kumwahambira kandizipe pere pomwi pamasipa aya kuti na tatukaswangani alowo anyika e yoswangana ikuthala ujuno yarobetha ya Kristo elyo muyakuziva kuti muganda ako yoponosiyo yachibowola ikufa kulireza muli vyonse mwi yayo muzyakachitha ezyo yazyo jimwi yamasese na matisiyo ejo igambo itataka yipununwa yakali misusumo ili jiroba eyo yakandindi mamachwi ayo elyo cheyo mbojibede yakulondoka khambo thakwe izi ijinthu kujatikizya nchicho tejakalembwa akwalo apopo tuli kujindya mamalino tuli wanu ndalumaleza nkhambo ikapfi yakwe ndamuluma nkhambo ka Jesu Kristu khambo kakuthakwe kumutuma chirungo jazibi Yesu chonse pakali imuthombe linji yachiwi kakuthakwe ipulangizi pene kulusiyero lwakwe ulowakwakwe wakwe ulasala jazibi yonse kuli ibuyo idosi ya inki muji bagete ya Clorox ninga tamukajani inki alipo ndindi zibi Yesu vyambwa zilapikwa mukulo wa Jesu Kristo yazikazibwi alipo lesa mwaziluba akwe nizyaka ichithu akwalo alibi kufumba ikuti eyo yiphayisyo vachipikhidwe alya umulungu wa Yesu pawo kwamana chechicho mwabona tatuli basi zibelimbi kuli bana Kristo ulusiya lwaleza amuyeye muli Yesu thomeni anthela pakali ibuyo ibabi mboli mufakapete lyonse pere mwabona luziya lwaleza wakaliponya kuli ndiswe kalimwi cheyo yakathulamba motulete sunu vabunyina bana Kristo apachizi heyi yali mphwiki imbotho loko kuli ndime ndakathala mizeso yangu yakathala khambo ndi ndijisi mbopotu wekonzya ikuchitha kalimwi chinthu chimwi chiyenzu chiyabuya wosuma pomwi ndali ndikukhambwa loko kuyenda mkanda kuba omuya ikoma miniti akumana chinthu chomwe achindinyona apoyo chakumanirina elyo awa ndali ikunjira omuya akubwesa ipulembo likubwesa mabuku amwi Smith Uriah Smith elyo o onse kalimbi aziyonse izinthu ikubala mukati ikubala ikumana mabuku apo ndamba lino cheji na matisyo yaisambomwe cheji na matisyo yane lino chinzi imuntu oyu tamba walinga wati jakali obu obu na bumbi dakalinga dalanga awa akuja na muntu umbi wakati jakali obu abobu alimi jakali kulipo nyambuli na buyo tijaka ibereka ibuyo kapotu mwabona paonda kaya ino chinzi mwami elyo ndakalimunga nienda athala ansi yachibuye wakaindi ndakalimunga ndafugama akuphayira kuchokera akubweza baibele kukhala chuno ikubala kuyenda oku akoku pawo onyabuyo yindi neka umuna cheji chafunguluka nchopeni mulipopo pawo ndakakwempha pheni chakupambana akunkha kuchilemba mulipopo kufunga keikali ikuona akuchitha kuchilangirira mulipopo mane ndakachilemba pawo ndakalikunga ndabweza kuswa ponse akuselemuka akuthopezya checho konse ikuona ikuti na chaswanana lwendo lonse kuyinda mumagwaro pawo amusoleke zinthu zyonse mwabona ndakachana eji awa eli undayeya ino kuli banthu ibanji bakachisizire ngano kuli ibanji bakali ziyopunosyo ikuti na jili mphene kuchwi pojisiya jilike mbombopo pojisiya jilike ino lino mphawo ndakali unga ndathopeza eji ansi muli obu kuyithopeza ansi muli obu ndakali unga ndalemba lemba zinthu zinini awa ndakayeya lino glasi yobotherwa yakumva jeji thambo yaswana awa akuswana awa lino atubone ino eji yamba nzi awa iyi elyo nha cheji mbojibede ponya awa mwabona akujilemba ikuchokera mbaibele yonse akuswanya chinthu ansi munhwiki yonse chejo mbojibede amatepu mulithambwidwe kuli nzizyo elyo yayiita kumukothu waluzidwa kwangu kunsi yaluswanano wabuna khristu luzya waleza ku banthu bonse kuyinda muli jesu khristu ndakachita kumukothu mubonya mbweka zinzira mwali imwi khilasi imbothoko thangwe umwi wali kukonja ikukhala ikakutumaninji yonse mwali kubowola omuno pa 1 o'clock 6 mani 5 o'clock kufumbwa ichindi ndipakatchula chikombero akuleta ikulekela ibanthu ikunjira mwakayima muthonthola mwakakhala mujanda mwakachita zinthu zyonse mwakayima mumalambo onse kusikira maulu anu akaphanda ndali kubona bahalumi yabakhala achiuno akulekela ibanakasi ikubaphayikira apamwi pali unga vayimikira mulipopo yabakhede wonse ino ndakayeya mwami yonse ihwiki yali yamasesere zinthu yonse yali kubanga mchenzu obo jindi banthu basika yababona kapayinkhwi anze konse mumpulungidho mumilyango usule iweni muli konse kapaswirira ero kuti imwe muli mukanazi ndili kule ikupfa kumukanazi ndichisimu khampo bonji ikuzwa kuti thandili obo ikuti thandili mukanazi pere mkhambo nzi ibanthu chopanga ikakhala akuswirira muli obo khambo nzi chopanga pachichita tapakoleri ikupfa imunthu mulindime pere palabora khambo kachinthu chimwe muli nchicho kukwera ibanthu mbomopo mwabona muli chinthu chimwe muli nchicho ejo jibakwera muli mukanthu wangu mwaimphwi awa achipombiri akuyimba yindi naikathalira pazwakuchwe akumbo pazwakumasi akule ikuphopola amwami ikulyambuli ipaswayi ibakwe opo mwapaterekedwe apa pamuswamasi ikuona ikusu ikwakwe kusethekeni ikumweka amumoni wapulesa palilerekedwe pasiyaviro palusiyaro lwakwe muli ngale mumushini wakwe kazibarama akupe kuti lyonse muwika eji mumizezo ikubangale mumushini wa jesu khristu paulo wakaambira imbungano muli ziyandisi na ingale ya mushini wakwe tuyandayikupa ingale ya mushini wa jesu khristu tatuyande kuthawika imunthu muli nchicho amulupe ichinthu chati ziyandime ndi munyoko sizibi wakapfuthuwa kuluziyalo kutheleri kuphona owo mbwini chopeni kandaambi owo kuti ndibe mukombe otonthusimphe thangwe chinthu muli ndime wina chinthu chomwe chipothu phe pere luziya lukwaleza lwakalekela meso angu atakwa nkhwaya aya yabuyabala ikulanga kuyindirira isiteresiyo yachindi akuona zinthu ezo ikuthala khapela nakachoka ine kali mulombe munene ndakayanda ibanthu ndakalipyanda munthu umwi yonse wandiyanda kwamba kula kuli ndime wina wali kuchichitha khambo lasina lya mukwashi wina wakalipyanda kwamba kula kuli ndime ichindi ine kapha ikongo kulilesa mphawo banthu besu mtalisiyo mukupa ba Irish ndakayeya tiza bonse ndakali ndakatholika ndalimindiza ejo ndichakapa chicho ndakayinkha wakuya khapera pakali inzira njionya imwi elyo ndakasiramukira kumbukano ya First Baptist khapera mwaka inzira imbi ndakati mwami werete kupa nzira imwi yabwini elyo inthu chimwi chakati ndichwi ndakachatsira ichwi elyo mumlange chilengano chonse kulikonse ikusupa nekapikha chiswi chabuyake ikuthala kukiya akupikha ejo omya ndakalemba alya ejo yakandithondeisya chifumo ejo muchilengano osungwara muchindi chereje achitherete kuthaphatira kukhazika moyo onse anjiso tambo jindi chilasika pati kaleke ikusumina njiso imbotu pere mukuthovera izyapo weni payolilundikira anthu omwe muli pamayi vachisi ipotheke imathwi akupa afuthathira iweni ikuya kuli ziyamankhwangwalizya elyo ndakapona ayo imasamu opiro ayonge kaimkhwi munsi ikuchitha ejo chinthu chichonya mbombopo elyo mphawa potupede alimi obo mbwini alimi lino tamuka amuyeye andi miyumi alipo mutambi kuti ndalumba uli umiphe mutambi kuyeya kuti mukutawosi umwe na ndithu yemwe munthu omwe wofika ndikuti uli yemwe chibotho kuchatikizi engwe phambo thangwe thandiwe makani nangoni ina chinthu chibotho kumunthu uli wonse pambopo ikuti nawo kuli chikama chonse chamiyembo yipikidwe awa alimwe umwe wawo wachitha ikulizya yimbo yemwe walo munthu yalo nyembo ili umwine chakumaninena walomulombwana ukonje kulizya mwembo oyo uzi ta kuchitha ndikuwukweza mwembo mwembo akuchisi chinthu chakuchitha anchicho ikulira ikuzwa kupuphamphu unze ya wo mombo abobo yonse miyembo iliko chenye vonse panthu baliko chenye vonse pana Kristo baliko chenye pakukwe galumi balemu akati Yesu tatuli balumi balemu ina pana akasi balemu tonse tuli akwesu akachisi vonse baliko chenye mu blaketi nyonya tatuli balemu umwi tabambi umwi ikuwa mulemu kuinda umwi umbi ikutali chinthu phe kuchita phephe munene pere tonse kuli panthu nsikuyo ndasoli kuphandula zinthu ndasoli kuchitha chilichonse ithapuyo kuphona ibumi wamunsi ikupha kulumbayisya ali ulemeko uli Yesu Khristu wonse pachihwisya ejo lino na ili umphawo amumuyambe moyo wanu wonse mulachithana nda muyanda ero njo chitha nda muyanda thambo wakasanguna undianda akuola lufuthuko wangu achisamu yakalivali arumweleza sena vonse vamwisha chakumaninina sina kuhonse bala shoma mweji ndi negasangu na kutalika nguni waka shoma makanesu kuhulene ikuboko wa mwami waibununga sa waibununa kulindijwe useru wakwe kubotu wakwe amen amuye yebuyo amumuyande amuye wanu honse mrajogele kumunze lino yejoga okuno arubo na mwami wayanda ikutandila matalikiro aganda pati ndiza utina mwami wajibika moyo wangu ndiza yende yomwe matalilo ama inza aya mulikanda pati na amwe ndiza matalilo abutololo na mwami wali ndira ndianda uyo chogela kwamba imasuku andi alijiroba miembo ilijiroba ya mamanino za inga mwanda bobo za inga mwajianda zena mwyo ndikombela tigwalesa akandi kwasye chibotu mwane kamuswane alubo amuyeye enyimbo imbotu ya gaindi nda muyanda nda muyanda kambo wakasanguna undianda agora lufuthuko wangu achisamu yakalivali niyo ndiyenda kuti mukutamike mitu yanu ndiyenda kumukombera walo mwemberi ngathana mwaisya ndiyenda kumukombera tata wesu wakujulu mwakupe kuti wanthu mwami vamwisye ejo ndili masimbe kuti uli vamwi vatachiti pere tata akupe kuti ba bazibe gambo ili akupe kuti vamwise tata ikuti kuti nduziyalo lwako kulimbapo teti ezinthu yakayibununwa elyo ndiyenda kukulumba mwami nkhambo karuzipo wakuziwa zinthu ezi ndiyo kati opunida ili ndakomera vonse valiko kuno vonse avo vakajanika misangano ndina kuli vamwi ndivatashomi akupe kuti mwami vave vashomi ndakomera vonse avo vayakumphwa milumbe eyi kuinda kumatepu ili kutina igawe iliojita ina kusumbawuzia kumanda amasena abata shumi banji abo baya wimpana. Bele tata nagombera umuya umwe ikuti abatana iwamba ibala imwe ya kusanka ikuti magakare ansi akulingula magwa pinda kulijejo jambwa ili mpao gwamba ulingwe kuti walisini ziyo nchobeni alimwi bayanda kusiba na obumwini na pe ili nabagombera tata ili ndagombera aba vaima umalambo aya waga ima anze waga kala myoto gala yabo kambo igabana banini kambo gabonse waga imugati ilo bonse ibabo muyo mwami nabagombera ilo ndagomba kuti ipairo yangu yohwirwa ya kuti uyakubalerega lutanzi mwami opa umwi aumwi lumi butamani ndagomba kuti takabi umwi uwabo uyoswega utali aumwi. Yero limo tata tatuze jindi ujitika ogupati ni uyoba. Pele jindi tuwabona zitondezi ezi laziribonya zitika zia marembe ulagasazia imoyo wesu inda uwelega. Yero ndagomba tata leza uti uyo tugwasia. Ndagomba uti uyo gwasia mwembele wesu uyandwa mwesu neveo. Kumubamba mwami usularu yando usulwa ingosu nagumbwisia utegwa inga. Wawesa chagulia eji yogwe twe uyesa nizia kutuberele twaleza. Mwami ndagomba kuti yotantamuna magwazi iguswa ulindiswe awe kuti yuyetige utijendi bantu bajiswa bayoye ya ibuloa liche yonsi mulijisirizdi iwa mwami Yesu uli ahajipairo ubamba imulungu elio ndagomba kuti bayopa nisegwa ya kupambana. Yo ndagomba kuti uyo tantamuna inguzi ya satani kwa kulimbabo kukuba chompia na usola wabamba ikuwa igagamu wanguzu na utantamuna ibuyo inguzu yonsi ya mwani mwami utusalazia uchwili yako wajipa mwami bao mwami ndagomba kuti uyo ndigwasia nda natariga uyabala mwami ndizi kuti mazwa angu tajiri manjika pati elio ndagomba kuti uyo ndigwasia ndelegela iwa wini mwami nakushomega nakusinizia utegwa inga ndagonja kuyumuna murumbi kujimo chwaka salira indime uyo muna ili agono yasiga ujende jaguti kalale alimi kasere mugele kumulonga amayowe ya taliga kunjira oleza akube kuti ndikagonji ikupacheba eri yegale umuntu umwe umbi uyoshomega ulindiryo mwami alimi uyo kuliga wini wajipa mwami alimi usigira erio wendikwa siyakuba moyumu ansewa imbotu asibukozu kwa siyambungano yangu utulerega anto umwe mwami tulibago tulimwa kuti ilino mungu ya wago ule agati Yesu ulashoma kuti uyo ingula nipa Yesu kambo twalitula Yesu ulindwe ajiliago umulimo wa masuba Yesu amwi atala anyiga musina lya mwana walesa Yesu Kristo mfutuliwe uyandi ambuka pole mugwagwe amen nda leza mulongezie nda muyanda muyangu onse kambo wakasanguna undi anda leza kulongezie mukwesuna vyu wakana abulisi wanchito
You have just finished hearing the original Seventh Seal as it was preached in its entirety on Sunday evening, March 24, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. Brother Branham did not want this original recording released. The next day, Monday, March 25, 1963, Brother Branham went to the motel room of Brother Fred Sothman and Brother James McGuire, who were at that time in charge of making the tapes. Brother Branham told these brothers, I don't want this message sent out the way it is. After listening to the tape himself, he instructed the brothers to stop the tape at a certain point, and at that point recorded a new portion of approximately 20 minutes in length. This new portion was then used in place of the original ending. This recording was the only released version of the Seventh Seal until 1966. After Brother Branham left the scene, the board of the William Branham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at the tabernacle. Since that time, both versions have been available. We have now placed this additional message of Brother Branham on one tape with the original Seventh Seal. The next voice you hear will be Brother Branham in the motel room on Monday, March
25th, 1963. Abobo kigago lesa wajisisa ilogo kunyiga yonse nokuba ujulu jakuti tawe inzila ya kunyumvisya chitambuli lesa mbayoyo bununa mwini inundi anda kuti muzibe sumasi kuti mujinamatizyo jajisambomwe wakali bukanze wabutatu iwa jinamatizyo jajisambomwe wakali bukanze wabutatu wa basi kutantambizi wakali ibukanze wabutatu muzintu ezionse wabutu jostia ulizio tatwe alimu jiroba alumi mgabona zinamatizio zile jiroba mitiba ili jiroba azimu zimbe lino mulizio tatwe azia jiroba mwewe waleza mu mathematics yawe yangu mbunu na ichu yawe lino amuzibe mbuli mu basi kutanta lino wakali imbizi zio tatwe Ziyaga unka, imwe asio yagali imwe ituba, imwe yagali kusubira, imwe yagali kusia. Yeri mpao, mbizi zione, ba, zionse, yaga sanga nisigwanto umwe, mwabona, buganze wabutatu. Leza, lino, wakajita jintu chijonya, leza, wakajita nchijonya, jindi naga tuma mula kuwagwe, elio, yagali chujagwe, igurwana, sigurwana Kristo. Pao tujana kuti wakatuma musune, kujindija, mwagwe ama penzi, inyama, ya utuzi, alimi, mwagwe oyu, wa mapenzi, uonse, ibantu, kubagali kuonze, ujita, wabagali kuberega, ibuyo, uzige, agulitula, ibeni, ujituzio. Paotu jana kuti, mwukalo, wakatobera, uwegali mwukalo, wasi wamburura, leza wakatuma busungo, wa muntu, mutwe mburi wa muntu, amu nyama, yaga inguzu, yaga unka, Muliba siru wamburulo. Ino saa mwabonesia. Bonsi, kajikambi imutibantu. Bama suba aya. Bajupona. Mumu hunzuwe. Muli kuti. Yaga iguzwa. Ubukaro. Baba siru wamburulo. Kambo. Bajibona iguyomu. Munzira ebu paizi. Mugujiranga. Bajibona munzira. Masemenari. Waga jisya. Elio. Yaga linzira yaleza. Yini jimui. Pere. Baga puna kuindira jeju. Lino. Tulimu ubukaro. Wasiwazi. Yugunisho jerete. Kuyugu. Jintu yonse. Lino amwe zeni si eji. Yugunisho jipari teni. Gampango wani. Gusiau 7. Elio tulabona. Awa. Mujugunisho eji. Yugunisho awa. 10 wani. Yugusiau 7. Yuguti. Kumasuba angulisya murumbe wa angelo kwa jiroba. Wagerede kumanisya onse masesege aleza. Lino tujana kuti agwalo murigeji kuti jinamatizyo jaisambomwe. Lino mugochurwa jagari jabuganze wabu tatu. Lino ngaya maganze mbagabete. Bijintu jitanzi jagari jaguti nagali nduona wakajita iwinda umwagwe wa mapenzi uunjolo megwa wakajita usalazikwa kuzi ziagwe ya utashoma akugaga murumbe boyu wakajita umwagwe wa mapenzi tulago na kuti wakorela awa mjibunusio 7 agati gajipati ya 6 a 7 awa ya uti wakajita usalazikwa alimwaga pegwa sikubela ziagwe linu talina winga peni mbungano iwantu banjoloma abo Atakaji siyowe, nisa kutambura murumbe, nanzila imwi, bago ufazi kwa kuinda, kubasinsimi awa. Ibabechi, irote, tebakaji siye indi, yerete, abela nekubabobo, bagali sinizizi, imoyo wapo, alimu nisa, ulisi imoyo wapo, eru awa, basa razi kwa, mujibela, jaji indi eji. Amujibone, jindi jindi, ya usalasi kwa cha Israel, jindi ya kubungana, yejo, chipanzi jabiri, pesa, kwasalasi ya Israel, mwagu ama penzi, uswa, ndibari mamilio, bayo kubungana ogu ya, uyoba baga sabo, parisiuru, usirimuanda, pagumi, une asine, kabela weo salasi kwa, abalo, lesa, ulimu usalasi ya Israel, kamuzibe, unyiga yonsi eri de usalasi kwa, uyoba, yintu ili yonsi, ya uchi, mwesi, nyenyesi, tuplenge bonsi, Yo salasi kwa, nyebo mwona, mwajibete na, niga, gairi mkulusha inu, mwusalasi kwa, ulibambira, umireniamu, umireniamu, ili mkubora, ili mwona, zichuchonse, zichisi ibu sofi umwe, mwoninze sio, nyerete, yo salasi kwa, ujindi, yajina matisio, yajisambomwe. Lino, saa mwabonesha, abuchula, ujejina matisio, yajiroba, ajalo chiri, umasesege, abu tatu, Eji, jomwe, najita, jigana na alimi, ndagana na, ikuti masesege amisusumo, ili jiroba, imisusumo, ili jiroba, kujuru, yo kungurura masesege, aya, ayoba nkonya, kukubora wa Kristo, amu Kristo wakatitawe, umwe osi, ijindi, na yobweda. Sena mwagabona, jindi bachuta, yuaga mungu siyajejo, kusiba, jindi, nituwaga izianisya rukwaru, awa, amatayo 24, asina matisio, siriki sambobu, na matisio ya jiroba. Yaga sigwa. Nkambo, nyomba bwana, Kristo wakati, itali isa, iwawe, wakasi, ikutali, wabangelo, hajikambi, teja gale mga agwalo, nyomba bwana, baga umuna, tawe, jaga likujetika, baindi ago, wabangelo, tibaga jisi, ina umui, uzu, indi, nabora, ele kuyoba, kuyoba, machi, ari jiroba, amisusumo, ayo, yubununa. Yobono siyo yepati, ujindi ejo. Abobo ndashoma, ulindi swe, abo, utina, Tatujisi, limi utinatwa, taji, zibi, mane kujindi, ejo, ele, siyo yubunumwa, mubuswa obo, muora, mjere de kuyubunumwa. Obo, jintu, ulindiswe, ya ujita, libatamiga, umbele, yalesa, akumbele gela, akujita siyonsi, zotu, si, nzira, ya ujita, akupona maomi, mabotu, abu na Kristo. Awalino, tujana kuti, jina matisio, ya jisambomwe, ya chuwa, ulindiswe, kajibona, Alimi tulizi kuti eji, na matisio ya jiroba, tajigonji kuna matuwa, kubulea, kusigira elio ora, ligasige. Lino, wakali gambo, kamui, akulesa, ya galigela aya machi, ali jiroba, undindima, pambo, yerede igusiga, wabona, pambo, kujana kuti Kristo, baberele, wakabwesa, ipugo, mchanzari yawe, habera, wakachula, elio jina matisio, ya jiroba, pere. Nyebo mwabona, alo masesegi, asisidwe, unyina umui, wasi, pere, ali anto umui eni, ajejo chagamba, unyina umui uzi, uora wakwe. Agwalo, habagazi wiku jatikizia masesegi, aya, amisusumo ili jiroba, bobo, nyebo mwabona, aliswangeni anto umui, ikunji bobo, tujisi, ikungwisha, kwanchijo, sunu, kambo, simi, ziajo, yega hungurua, yonse, ele eji, tajina hungurua, pere kekede muganda igangu, kabela, Ndaga kwa eji na ikutari ujimkwa mwini Ndaga jibwana igaji hurura eji mususumo ili jiroba Lino ogo kuji imo kutu kwanzia kuhunka Onyao Eri ulino nishumaguti umui au umui Uyo velegela Lesa akujita ejo jiruleme Akumuyanda vumi wakubonse Akumu velegela Eri ulesa uyoma merazi mui Lino tulijisi mbusule awalino Urusiaro uwaresa Ose masesege asina matijo Siriji sambomwe Yagana matigwa Alimi tulangwisya Tukusiba awa iguti Na matijo Jajiroba Kajerete Uyosi kwa kubole Lino kubora kwa kwe Kubora ya kubora kwa kwe Kuchindi Yaru Nyongo wanyika Nyomolisi Wakati awa Chinzi ijiwa bajitondeju Jakubora Wema marino Anyika Mwuri matayo 24 Awo Waka mubuzi ya, imubuzi oyo. Waka seremuga, uli oyo, waka bambira magani, a Israel. Mugu, munga nisigwa, mulejisi, munga mpango, ga 31, ga matayo 24, 31. Eri mpao, waka talisya, aziwazi ya nyo, mwabona. Pao nyo wa mwabona, amuye ya jigozi ya nyo, ya musamu, mwabugo yu. Jindi mwabona, kawusonsa edelema, yao, ba, nyo mula siba, ikutibu tororo, waswena. Eri mpao, jindi, mwabona, eji, ujitiga, pao, munga siguti. Jindi jaswena, mwabona. Israel, igaibungana mwenyiga ayayo, ya kusiarirwa. Pele nyo mwabona, wakasotoka yubunisyo, chacheji jinamatisyo, chajiroba. Yeru awa, jindi jinamatisyo, chajiroba. Jindi, nagaji chula, wakaji sotoka ajalo, alvo, mwabona. abobo twabona kuti jalo masese amalinite igango ola talinabola ya masese ikuti asibe igango kuli antamu e alimu simwi zyajo tiozibwa konya ikutandila kujindi ejo Yesu akuliponya anyi aluo ulinabwinda wabwe nakufunga chijitika kujindi ejo ino usila kujindi ejo atukombe ikuyotonse ikupona gabotu yakululama maumi abuna Kristo kulanga kunembo ukubora ikwakwe iyo lino kuti na eitepu ikayitike ikuita ijanza yabantu bamwi usina bomwe mutasole ikupanga musobo umwi wajerengwa yabusumi ikuswa nguli nchijo ijintu buyo tumwelele kujita amusumanane buyo uberegera leza ikambo agasie nkalemu kalemu kapati jakutileza tayakalekela na bajohane ukalemba pakandinima pere ta mukuziba ikuti katu chomesya ikuti yochulwa pere kujindi eji yajijulitwe ilo lino tilirumbide kulireza kambo ika chatu tondesya nalikhede muganda ikuthala okuya ndipo masuba ali rusele ilo mulembe ngonakaswa umana ikuphandula kulindinywe wenye wanu o muyo wisya Hedyo, takashomeja kuti wakali jimchijimwe, yakali kuyabuya, yakumuhuya, indi jons ejo, yakali masimpe kuti, mwakali kujimpia. Hedyo, cheji, mojibede, kusimpikezi kwa inchoveni, iwabu pandus obu, wamakwalu, mugutumareza. Nkambo kakutanawa, agwalo, winka, mwonichijo, hedyo, takaswa iku yakumbo, mami wakanditondesi ajirengano, uzwabu mwe, utandira ten okuloko, jifumoji mwe, hedyo, takasika, akujipandula okuno, kuti, ndakali jibene, zekazi, chojakali kwamba, ibakali, banda kutemu, ibangero, balijiroba, chiyoji ya ejo, muyoji chana ate, ite kwa, ino chindi nzimu nene, yo lino, cheji jonchobeni, chomubona lino. Ibangero balijiroba, ndakali kumbo, mula heya, batumwa bani miroko, ibaka inka kutwe, ibatumwa babiri, inziba, muyuni, inda inda kukwamena, baka inka kutwe, ilo mpao, ndakalanga, bakali andi me, yose jindi, oku wakali kukwerwa, kutanzi, agwabiri, lino watatu wakaswa kumbo, kufumpa kunembo, arubiro, lugali, lupat, kabela, bakandikwe mpa mchulu, abo bakali kuchogela kutwe, amasesege, aze sinamatizyo, sirijiroba, mbubonya, kujaga amba, mujiroto, ya Junior Jackson, ejo mwami, chaga ndegela, kumupanduida, oguya, mugati ka piramidi, eyo, mwakali kwe ilituba, ya takale mbetwe alindiyo, awo kegambo, nagajita viagumbo, Yoswana oyumurumbi, wabangelo, kuchogela oguno, uzoji omunu na, kumbungano, amuyeye nagati, zintu zitobela, ujitiga, uyura oguno, kumbungano, ejo, jirimbo boya nchoveni, zintu jimbi, ndienda kuti mubonesi, jaga jitiga, alimuti na, mula suidira, utepu, ya, ino, chindi nzi, munene, muyobonesia ikuti, angelo umui, wakagweresia, kulindime, iba mui babo, bagali uboneka muli bali onse pele oyu angelo wagali angelo ugwererezia wagali ulumwesi wangu muli banda kutema muji waja piramidi iliamu yeye yagali mu piramidi ogo mwara utuba wa maseseye watagale mbetwe alinguo iluba angelo bagali tola mu piramidi yabo masese alesa azizure kivuyo ulimbabo ilorino balo Bagali ibatumwa, bagajita, igusiga, uzo pandura piramidi e, na oyo murumbe, wagasie, igasinamatisyo, ezi, sirijiroba, ezi, uzikede, mugatika piramidi. Nino angelo, wagali umwesiku wangu, na agaba wamamani onchoveni, na angelo wajiroba, udina inga, bababala iguswa, urumwesi iguya, ururyo, kambo. Wagali urumwesi wangu, nebo, kemulangide, igutozi igumbo, abora igutozi ya igutwe, na agaba gulubasu, urumwesi, bobo oyo, nwagaba murumbe, wa angero, wa mamanino, ukwerezi ya kapati, na mwee obo, nega amba kuti, wagajisi wangwe, igulanzia imutwe wangwe, usule, abababa agwe, mapati ajuntume, anzila, mwaga uruga, ponya ulindime, inu ejo, chinabatisio ya jiroba, jijirijintu, jigwerezi, iloturi, Tatuzi, mbojibete, iwalini, kambo, tajizumezi tuwe, kuna maturwa. Beino, umuya umu iwanu, muswangano, wabona ejo, obo muswangano, wagabete, mtu, onsi, waligulibonya, ibuyo guba, ponya, mamalino, ajunu, ijabo, lakini mtu onsi, walimbwi, onsi awa, awani, atuwa gulo isigati, ikulindira miliango ikuti ijuwe akusika okuno kumbere abayinkwi kumalambo onse amawulu ajisa azintu zyonse ino chinzi wangali mungu ya usalala gautuma aba batumwa ansi alimi bakali kujio kununa kulindiswe ilo mpao amubone moja kanjirana ajwi mubonya ilo mpao kumulegela nyonse kuziba kuti obumbwini wakajamba kumbele utandira utandira nyezi yobiro lino na inda aitana sola ikujitika ikuti jindi negaya gumbo mutajisiba kachokera ogunu akupanduzi mbulie mbwakabopa jinamu yeye mujirengano nakandaambira chinthu chomwe mujirengano jindi nayakanditera muchulu ndakalipirika payowa kuti ndakalipyofka chaikwa mukupotoka nyomwe bona tibaka konjia kuchita upanduzi bwakasika mubonya bwakapete obo bwebali muganda kabera ndakabupha mbubonya buyo mbwakabupha lino nyomwe bona benzuma zilengano thazikakirwe zilondokete yonse ndiyabwini nchopeni lino chilengano kusanganya ichwi kusanganya makani akale kusanganya makhalo ambungano aziyonse yakanjira nakapothu anthu omwe abobo ndakonja kwamba nchopeni ikuti mubothu wakumvwisya iwangu kuyenderana kudzwi lyaleza na chilengano ndiyo bonosiyo buphanduzi bwanjicho mbumbumawo mbamba imwami lino akupe kuti mwami amulongese nyonse umwi aumwi chabuhumiroko mulimothuima lino akuimba olwimbo lubothu lwakayindi lwambungano leza amulongese umwi aumwi amen nda leza amulongese nda muyanda amoyo wangu wonse kambo wakasanguna iku ndiyanda leza akulongeze mukwesu leviwu kokhala akulisi kwa ntchito